Muli bwanji ino, mbale ka, chabwino, zikomo ino, kankirani mpando inawo kumbuyo, chabwino, uundi wanga, ndiwu apa. Chabwino, ndithudi, ndi zabwino kubwerera nyumba ya mbuyo usikuno, ndipo makamaka iyi, chifukwa ine ndinali nawo mwayi woyidalitsa nyumba iyi ya mbuye nthawi ina kale. Pamene mbale wathu wofunika Charlotte anamanga malo awa, ndipo ife tinawapereka iwo kwa mbuye kwa utumiki wake, ndipo ndi zabwino kukhala nyumba ya Mulungu pa nthawi iliyonse. Sichoncho izo, ndi malo abwino kwenikweni kukhalapo. Ndipo kumusi kuno mudera lozizira ili, uko komwe iko ine ndinabwera kuno kuti ndidzakhale kutali ndi nyengo yozizira, ndipo ndadzalowa mkati momwe mwa iyo. Ine ndinanena usiku wa thawu, ine ndikuyembekeza, ine sindinakubweretsereni inu nonse mavuto awa. Chabwino, inu mukudziwa, iwo amanena kuti chilimwe chimadzakhala ndi kupuma kwake kuno, ndipo mwina mwake chisanu chimabwera kuti chidzayang'ane pa icho, kudzaona momwe izo zikuyendera pamenepo. Koma ndi zabwino kuti udzakhala kuno nthawi iliyonse. Nthawi zonse ndakhala ndikumverera kwa Phoenix, kuyambira ndiri mnyamata wang'ono. Ine ndimakonda Phoenix, ndipo Phoenix anali malo anga woyambirira kudzalalikira kwa anthu omwe sanali amtundu wachizungu. Amenewo anali amwenye, ine ndinapita kumalo otetezedwa. Ine ndikuganiza pakhoza kukhala anthu pano usiku uno akukumbukira pamene ine ndinamulonjeza Mulungu pa nsanja ngati iye angachiritse chidakwa ndi mkazi wokhala ndi TB, ine ndingapite kumalo otetezedwa kuti ndikatumikire kwa mwenye. Ndipo iye anatikumbutsa ine za zimenezo, ndipo awiri onsewo anachiritsidwa. Ndipo ine ndinapita ku Apache Reservation, ndipo kumeneko ambuye anatipatsa ife chigonjetso chachikulu. Ine sindingakhoze kuganizira za dzina la dona uja yemwe anachiritsidwa ndi kansa kuntunda uko, iyo inali nkhani yopambana. Ine ndikukhupirira iye anali missionary kuntunda uko, a Assemblies of God, zopambana zomwe ndikukumbukira. Ife tinapita naye iye Mitchell, ndipo ndikokulondola. Kodali pali yense pano amene anali mu msonkhano umenewo kuntunda uko kumalo otetezedwa nthawi imeneyo usiku umenewo? Ine ndinaganiza inde uko nkulondola. Ine ndinkaganiza ndikhala wokonzeka kukatsutsana nazo izo. Ine sindinakhoze kuwapangitsa iwo kumvetsa zomwe ine ndimatanthauza. Ine sindidzayiwala konse usiku umenewo. Panali a patapita nthawi yayitali nditalalikira kanthawi, ndipo ndinawawuza iwo za Khristu. Ine ndinali nditayima pa masitepe ya holo ya mishoni, ndipo anali atawadzadzitsa malowo, ndiye iwo onse anali panja. Kotero ine ndinali kuyankhula kwa iwo, ndipo chinthu chimodzi chopambana usiku umenewo chinali a mʼbale wakale wachimwenye yemwe iwo anamubweretsa menemo pa machira, ndipo mochedwa nthawi ina kuyandikira kumawa. Ndipo iwo anali atanyowa kumene iwo anali atayenda kuwoloka mtsinje, anawoloka iwo kumusi uko kwina kwake namubweretsa iye menemo. Ine ndinamufunsa munthu wachichepereyo, ine ndinati, kodi iwe sukuopa kuti utenga chibayo? Iye anati, Yesu Khristu andisamalira ine, ine ndawabweretsa abambo anga. Zabwino, ine ndinati, kodi inu mukukhulupirira kuti iwo achiritsidwa? Inde. Iye anali akunjenjemera ndi ulumali. Anyamata awiri achichepereyo anali atamunyamula iye. Ine ndinamupempherera bambo wachikulireyo. Patapita kanthawi ine ndinamva china chake chikufuula, ndinayang'ana pansi, bambo wokalambayo anali ndi machirawo ali kumbuyo kwake komwe, akuyenda mozungulira akumubaibitsa aliyense. Basi chikhulupiriro chopweka kuti ukhulupirire. Ndizo zonse zomwe izo zimatengera. Ine ndikukumbukira usiku umenewo mkazi wokoma wachikulire wachimwenye, iye anali ndi zingongo zazitali zatsitsi likulendewera pansi, ndipo iye anali pa ndodo, ndipo izo zinali zopangidwa kwenikweni pa khomo. Izo zongati mitengo tatsache ndi thabwa pamwamba pake ngati 2x4, ndiyeno anakutira sanza mozungulira, ndipo kwenikweni mmodzi wotsatirayo kubwera anali iye anali mu mzere akubwera kuchokera mkati mwachipindacho komapo panali mnyamata wang'ono wachichepere wachimwenye kamunthu kakang'ono kooneka mwamphamvu kwambiri iye anawapo osayina onsewo kuti alowe mkati kuti iye adzakhale pa mzere ndipo kanthu kakale kosaukako kanali kakuyesetsa kuti katulutse ndodo zake ndipo iye anali atoona machiritsa awiri kapena atatu iye asanalowe mu mzere ndipo ndinaganiza pamene iye anayang'ana pa ine ndiwo akulu kwambiriwo makwinya akuya ndipo misonzi ikutsikira pansi kudutsa ngalande za masaya mwake ine ndinaganiza amayi ya wina wake ine sindinanene konse mawu amodzi kwa iye sindinamupempherere konse iye chilichonse iye anangondiyang'ana ine mwamba ndipo pamene iye anatero iye anangondipatsa ine ndodozo ndi kumachokapo basi mophweka chomwecho mwana wanga akuyesetsa kuti andikonzekeretse ine apa kodi mukukhoza kumamva bwinobwino zimenezo ine ndinawerenga nkhani lero ya nkhumba itatengedera kosungira zinyama ndipo ine ndikuganiza ino munazindikira tsopano izo zikumveka bwinoko muli monse umo ndi momwe moyo umayendera uli nazo mfundo zambiri mwa izo muli monse sichoncho iwo tsopano anthu ayimirira ndipo ife sitili kufuna kuti titenge nthawi yochulukirapo kuposa momwe ife tingakhoze kuthandizira ndipo ndino anthu abwino kwambiri mpaka ine ndingafune basi kuti ndiyankhule nthawi yayitali ndi inu ndipo ife tili pano tsopano kudzacheza ndi Afro Gospel Businessmen's Fellowship ndipo msonkhano waukulu woyamba ukuchitikira ku Ramada kuyambira gawo lotsiriza la tiyeni tione kodi deti lake ndiliti 24 mpaka 28 ku Ramada Inn ndipo kudzakhala woyankhula ena odabwitsa kumeneko mbale Oral Roberts ndi ena ambiri ndipo ine ife nthawi zonse timakhala ndi nthawi yabwino kuti pamene anthu abwera pamodzi monga chomwecho ife timakhala ndi nthawi yopambana ku Ramada Inn iyi izo zikhoza kudzakhala kuti mbale Oral ndi ine tikhoza kudzachititsa msonkhano wa machiritso kumeneko inu simungadziwiretu izo zingakhale zabwino basi yeya kotero ife sinakhalepo nawo umodzi limodzi ine sindikudziwa zomwe iye angaganize zakukhala nawo umodzi iye ndi ine limodzi koma ndine wololera ngati iye angakhoze kundipirira ine bwanji ife tidzayesera ndipo kenako mkupempherera anthu odwala ndipo sitinakhale ndi kuchititsa misonkhano ya machiritso ngati inu mwazindikira ife sitinakhale tikupereka makadi apemphero kapena kalikonse chifukwa chakudzadzana kwa matchalichi ang'ono inu mukudziwa ndipo anthu inu simungakhoze nkomwe kuwalowetsa anthu ndi kuwatulutsa ndiyeno pamene inu mutero izo zimayambitsa chisokonezo chakusakanizikana pamenepo ndipo ozimitsa moto sangayimikire zimenezo kotero ife tinangokhala ngati tasiya mautumiki ya machiritso pakali pano mu misonkhano ndipo basi ndakhala ndikuyesetsa kuti ndibweretse wophweka uthenga waung'ono wa uthenga kuti ndipo kupezeka kwanu ndi mgwirizano ndi ine ndi pemphero lanu kwa ine zandilimbikitsa ine kuti ndidzakhale pano ndipo ine ndikuyembekeza mauthenga ang'onowa akulimbikitsani inu kuti muzipitiriza kukhalira moyo Khristu ndipo ine ndimazindikira nthawi zambiri anthu amabwera kuchokera ku mpingo umodzi kupita kunzake ndipo izo zimatipangitsa ife tonse kudziwana ndipo ife timangokhala ngati ubwenzi weniweni wina ndi nzake ine ndimazikonda zimenezo ife tikhoza kukhala limodzi pano malo a mwambamwamba chifukwa ife tikupita kumalo a mtundu umenewu kumene ife tidzakakhala limodzi mu malo a mwambamwamba kumwamba panali mzere waung'ono wotsutsa umene ndinali nawo tsiku lina mu kalata izo zikhoza kuperekedwa pamene tikukhala ngati tikusintha kumverera kwanu mtumiki aliyense akudziwa iwe umayenera kunena china chake chinzake kukhala ngati kudzitsitsa wekha kwa omvetsera ndipo omvetserawo kwa iwe Panali a wamalonda wina aneka nkhaniyo mwawo Businessman's Voice ya ing'ono. Ine ndikuganiza ife tingozitcha izo masomphenya. Ndipo izo zinali zosiyana pang'ono kawiri-kawiri kuchokera kwa masomphenya amene ndimakhala nawo. Ine ndinali ndinatengedwa kuchokera kumene ndinali pamwamba taonani. Sizinaoneke kwa ine motalikirapo kuposa denga la nyumba imeneyo. Ndipo apo ine ndinali kumalo ena kumene ine ndinawaona iwo onse amene anafa ambiri a inu munawerenga nkhaniyo. Ndithudi ndipo kumeneko iye atatha kunduza ine iwo anali omwe iwo anali ndipo iwo onse anali ang'ono kachiwiri ndipo iwo anali eni-eni. Ine nthawi zonse ndinkaopa kufa osati kuopa kuti ndidzatayika koma ine sindinkafuna kuti ndidzakhale mzimu. Ine ndekha ine ndimafuna kukhala munthu mwamuna chifukwa nthawi zonse ndimamvetsetsa ngati munthu kugwirana chanza ndi anthu. Ine ndimakhoza kuganiza bwanji ngati ndidakafika kumeneko ndikukakumana ndi mbali Rose ndipo iye nkukakhala kantambo kakang'ono koyera kapena china chake. Ine nkudziwa anali mbali Rose mwakukhudza kwina koma osakhoza kumugwira dzanja lake. Ine osakhoza kuyankhulana naye kapena ine ndinkadabwa. Kodi zimenezo sizingakhale zoyipa koma ine ndinaganiza ndiye ndikadzabwereranso ndithudi ine ndidzakhala ndi chukitsiro. Lemba limenelo linali lisanachitikepo kwa ine mkale kuti ngati msasawu wa pa dziko lapansi udzaphwasuka ife tili nawo wina umene ukuyembekezera. Chiotero mawa umenewo ine ndinali ndidadzuka ine ndinali kuganiza nyamata iwe uli ndi zaka 50 ngati iwe uti uchite chilichonse kwa Ambuye iwe kuli bwino uchite changu iwe ukhala wokalamba kwambiri pakapita kanthawi. Ndipo zonse mwakamodzi ine ndinatengerera mwamba kupita m'malo awa ndipo ndimakhoza kuyang'ana Ambuyo ndi kumadziona ndekha pansi apa sindinakhalepo ndicho ndichitikira chimenecho. Nthawi zambiri ine ndakhalapo ndi masomphenya omadziona ndekha nditayima pena pake ndipo kenako ngati sukuzimvetsa izo iwe ukhoza kuganiza kuti wachita misala iwe uli apa ukudziona wekha uko ndipo kenako iwe ukuchoka apa ndipo uli mwaiwe wekha kumeneko. Izo mwina mwake ndi Mbuyo zaka zamtsogolo ndi zina zotero ndi zovuta kuti uzifotokoze. Iwe sungatero iwe sungakhoze kuzifotokoza izo iwe sungakhoze kumufotokoza Mulungu iwe umayenera kumamukhulupirira iye. Mukuona ngati ungakhoze kuzifotokoza izo ndiye sichilinso chikhulupiriro. Iwe umayenera kungokhulupirira izo. Ndipo iye atatha kundiwuza ine powaona anthu onse awa ndipo iwo anali ndi matupi iwo apo sipakanakhoza kukhala tchimo amuna ndi akazi akhoza akazi amenewo anali kundikumbatira ine ndipo iwo anali akazi komapo panalibe kuthekera kokhalanso tchimo chifukwa onani zokhudzira za matupi athu zidzasinthidwa kumeneko. Ife tili ndife aziwalo zosiyana tsopano chifukwa izo ndi zolidzadzitsira dziko ndi wathu ndipo ukwati wathu ndi chobweretsera ana. Komano sikudzakhalanso kufunikira kwa zimenezo sikudzakhalanso kubadwa kwa ana. Ife sitidzakhala ndi zopangitsa kugonana mdziko la tsopanolo mwaona osati nkomwe komakomabe mkazi adzakhala mkazi muthunthulo ndipo momomonso amuna adzakhala amuna koma sikudzakhalanso mwamuna ndi mkazi pakati pawo mwanjira yameneyo ndipo zokhudzira zimenezo sizidzakhalamo mmenemo. Kotero sikudzakhala njira nkomwe kuti Satana achite chinyengo china pa iwo. Kotero mmenemo ine ndinazindikira akazi awo akuthamanga ndi kuponyera manja awo mondikumbatira ine ndikumati mʼbale wathu wokondedwa ndine wokondwa kwambiri kuti mwabwera kuno. Tsopano izo zinali zodabwitsa onse aiwo ang'ono onse akazi okongoletsetsa tsitsi lalitali madiresi atali ino mukudziwa monga minjiro yoyera ngati siliva ndipo momwe iwo ankaonekera wokongola. Ndi apa pakubwera abale basi ndipo amuna wokongola kwambiri omwe ine ndinayamba ndawaonapo ankaoneka ngati onse aiwo pafupifupi usinkhu wa zaka 20 ndipo maso awo monyezimira iwo iwo basi mwamuna aliyense. Ndipo ine ndinadabwa ndipo iwo anali akundinyamula ine ndikumandikumbatira ine ndikumati mbale watu wofunika. Ine ndinadabwa bwanji, ine ndinangana mbuyo pansi, ndipo ndimakhoza kudzona ndekha pansi apa, komabe ndidagona pamenepo. Chabwino tsopano, ndinaganiza zimenezo ndizachilendo. Ndipo kenako ndinafunsa. Panali dona wokondedwa kwenikweni anabwera, anadzapunyira manja ake mondikumbatira ine. Anati, oh mbale Branham, ndife wokondwa kwambiri kuti muli kuno. Mbale wathu wofunika. Ine ndinamuyang'ana iye pamene iye amapita, ndipo liulija limene linali kuyankhula ndi ine linati, kodiwe sukumuzindikira iye? Ine ndinati, ine sindikutero. Anati, ya nali atapitirira zaka 90 pamene iwe unamutsogolera iye kwa Kristu. Ndipo iye anali chinthu chokongola kwambiri chimene ine ndinachionapo mwanjira ya mkazi. Ndipo ndinati, nzosadabwitsa. Ya anati, mbale wofunika. Mugona, tsopano yesa angakhoze konse kusintha. Yadzakhala mwanjira imeneyo kwa muyaya. Ine ndinati, ine ndikufuna ndimuone Yesu. Anati, yali pamwamba kuposa apa. Tsiku lina iye adzabwera, ndipo inu mudzaweruzidwa ndi uthenga umene mumawulalikira, chifukwa inu munali mtsogoleri. Ine ndinati, chabwino, kodi Paulo ayenera kudzaweruzidwa ndi gulu lake? Iye anati, inde. Ine ndinati, ine ndimalalikira uthenga omwewo umene iye analalikira. Ndiyende basi momwe iye ananenera iwo. Umo ndi momwe ine ndanenera iwo. Ndipo maliwu mamiliyoni amenewo anakuwa, ife tikupumula pa umenewo. Kenako chinthu chachilendo chinachitika. Ine ndinali ndi kavalo wang'ono wonkwera. Ndipo ine ndinamutcha iye Prince. Ndipo momwe ine ndinkamukondera kavalo wakale wang'ono amenewo. Ine ndinkakonda kumukwera iye mawa uliwonse tisanapite ku sukulu ndi kutchera misampha yanga. Ndipo ndinaona kavalo wakale wang'ono uyu akubwera kwa ine. Ndipo anadzagoneka mutu wake pa phewa langa ndi kudzafwentera. Ndipo ine ndinamusisita iye. Ine ndinati, Prince, ine ndimadziwa kuti udzakhala uli kuno. Ndipo ndinamvelera china chake chikunyambita dzanja langa. Anali galu wanga wakale wosaka. Iye ankandipititsa ine ku sukulu, ankandipatsa zovala zanga ndikasaka. Ine ndinati, Prince kapena Fritz, ine ndimadziwa kuti wenso udzakhala kuno. Kenako ine ndinamvelera china chake chikuchitika. Ine ndinali kubwerera mbuyo. Izo zinalembedwa mu Christian Businessman's Voice. Ndipo mtumiki anandilembera ine tsiku lina. Iye anati, ine ndinayamikira masomphenya amenewo mbale Branham. Iwo onse anamveka bwino kwambiri mpaka inu mutadzatchula za akavaro. Kumwamba kunapangirira anthu, kulibeko chinthu chorerocho monga akavaro kumwamba. Chabwino, ine ndinati, ine ndinamuyankha iye mobwezera. Ine ndinati, mbale, ine sindinanene kuti ine ndinali kumwamba. Ine ndimafunsa kumwe Yesu anali, ndipo iye anali akadali patali. Ine ndinati, koma ngati izo zingakuthandizeni inu pang'ono, buku la chivumburutso ilo limati, pamene Yesu ankachoka m'miyamba ya miyamba, iye anali atakwera pakavalo oyera. Ndipo khamu lonse la kumwamba linali likumutsatira iye pakavalo oyera. Mugona, kotero iwa anali yakubwera kuchokera kumwamba kwa miyamba. Ndipo chimene chinandipangitsa ine kumverera bwino kwambiri pamene ine ndinayamba kumabwerera. Iye anati, zonse zimene unazikonda ndi zonse zomwe zinakukondapo iwe, Mulungu wazipereka kwa iwe. Tsiku lina lowala kumbali inayo, izo zidzakhala zosinthika. Ine basi sindingakhoze, inu basi simungakhoze anthunu kuponya malo amenewo. Musachite zimenezo. Chilichonse chimene inu mukuchita mupange, musachite mantha. Palibe chifukwa chochitira mantha, palibe chilichonse choti muchite nacho mantha. Oh, pamene ine ndinaganiza zobwerera, izo zinandimvetsa ine chisoni. Kodi ndiyenera kuti ndibwererenso? Kodi ndiyenera kubwereranso kuzomwe ine ndimaziopa kuti ndinali? Mukuona, ndiyeno pamene tidzafike kuthupiro ukitsidwa, ndiye ife tizikadya ndi kumwa. Iwo samadya ndi kumwa. Iwo analibe chifukwa choti azidya ndi kumamwa. Iwo samapita kulikonse. Ndipo iwo samatopa. Zinali basi, palibe mawu omwe ndingagwiritse ntchito. Izo zinali zangwiro. Izo sizikanatha kupanga izo. Ndizoposa zimene ndimazitcha zangwiro. Iwo iwo anali atafika basi. Izo zinali zimenezo pa malo amenewo. Ndipo izo zinali zodabwitsa. Kotero omvetserani anzanga, ine ndikuganiza ndili malingaliro anga abwino. Ndipo ine ndikudziwa kuti zikumveka zachirendo, koma ine sindinayambe ndakwanitsapo, ndipo sindinayambe ndayeserapo konse kuti ndiforokoze kwa anthu zinthu izi. Zinthu zambiri ndizopitirira kufotokoza, ndiwe wokhoza kungosokoneza malingaliro a anthu. Koma ngati ndingakwanitse ndipo nkumverera kuti ndichite chomwecho, izo zingakhale zoopsa. Koma zindikirani izi, ine ndikunena izi, musachite mantha. Imfa ndi chiopsezera chabe kuyesetsa kukuingitsirani inu kutali ndi china chake. Mayi, ndi chaulemerero kwambiri, ndi choposa chilichonse chimene mungakhoze kuchiganizira. Zosadabwitsa Baibulo linati, diso silinaone, khutu silinamve, ndiponso silinalowe mitima ya anthu, chimene Mulungu wawasungira iwo amene amamukonda Iye. Oh, kungoyang'ana kupyera kata ndi lanthawi. Ndiye ndayesetsa mwamphamvu kuposa kale lonse moyo kuyesetsa kuti ndiwapindulire anthu kwa Khristu. Kuyambira pamenepo, inu simungakwanitse kuti muphonye zimenezo, musachite zimenezo. Mukhale wotsimikiza kuti muli pa ubale ndi Mulungu, ndipo zinthu zinazo zidzakhala bwino. Tsopano ine ndangokhala ndi zolemba pang'ono, ndalemba apa, ine ndimaganiza ine ndiyankhula pang'ono pokha usiku uno kuchokera pa zimenezo, ndipo ndikuganiza mawa usiku ife tikakhala ku mtunda uko, pafupifupi mamayilosi 20 kuchokera kuno, kapena kupitirirapo. Mesa ine ndikukhulupirira ndikumeneko. Mesa ndi mesa ameneyo. Mesa ndiyeno usiku otsatira ku tempe. Ndipo ndili ndi dongosolo mtumba mwanga pano kuchokera pa pepala limene mbale Williams anandipatsa ine. Koma ine ndakhala wotanganidwa kwambiri, ine basi sindinayang'ane pa ilo panobe. Bire anangobwera ndikudzanditenga ine, ndipo anati ife tikupita kwakuti ndi kwakuti ndi kwakuti ndi kwakuti, ndipo apa ife tikupita. Ndiye ine ndafika kuno, ndipo iye akuyesetsa kuti anditsamwitse ine. Tsopano kodi aliyense akumverera mwachipembedzo kwenikweni, nenani ameni. Ngati inu mukutero, mwabwino kwenikweni, ndizo zabwino. Tsopano tiyeni tingoweramitsa mitu yathu tsopano, monga tangotsiriza kumene zoseketsa pang'ono ndi zofotokoza. Ndife ana, ndipo ife timasonkhana ndi kumayankhula ngati ana. Ndipo ife ngakhale Mulungu amakhala ndi kuyankhula koseketsa, inu mukudziwa. Kotero tiyeni tiweramitse mitu yathu tsopano ndi kuyankhula kwa Iye ife tisanawerenge mawu ake. Pamene tili ndi mitu yathu itaweramitsidwa, kodi alipo iwo muno amene ali ndi chopempha cha pemphero? Mulole chidziwike ndi dzanja lanu lokwezedwa. Mulungu akudalitseni inu. Tiyeni tiweramitse mitu yathu tsopano. Atate athu akumwamba, ife tikubwera mukukhalapo kwanu tsopano, pamene ife tikuweramitsa mitu yathu ndi mitima yathu mwakudzichepetsa. Ife tikuyandikira mwachikhulupiriro kudutsa mwezi ndi nyenyezi kupita ku mpando wachifumu wa Mulungu mu dzina la Ambuye Yesu, chifukwa ife tikutsimikiza kuti ngati tibwera mu dzina lake kuti inu mutimva ife. Ife tidzalandiridwa mukukhalapo kwanu kudzera mu dzina lake. Ndi mwayi wotani umene iwo uli kudziwa kuti ife tili olandiridwa mukukhalapo kwa Mulungu kudzera mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo Iye anatiwuza ife Atate kuti chilichonse chimene ife tidzapempha mu dzina lake kuti inu mukuchuluka kwa chifundo ndi chisomo chanu mudzatikhulukira machimo athu ndipo mudzapereka kwa ife chokhumba chathu. Atate, ndife wokondwa kwambiri chifukwa cha zimenezo. Palibe chinthu china chimene ife tingachiganizire chimene chingakhale mwayi wapamwambako kuposa kukhala nawo mwayi umenewu. Iwo ungakhale mwayi kwa ife nzika za ku Amerika kuti timufikire prezidenti wathu, ndipo zonse zomwe tingati tichite kuti tidutsemo kuti tikafike kwa prezidenti kwa mphindi chabe ya nthawi kuti titenge mphindi ya dongosolo lake lotanganidwa. ife tingaswe kudutsa maofesi ndi njira iliyonse kuti tikafikeko ndikuganena zifukwa zathu ndipo tingaswe kuti tifufuzidwe ife tisanakhale nawo mwayi umenewo koma kulingalira za zimenezo mulungu mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi akutiyembekezera ife kuti timufikire ife ochimwa osayenera iye akutiyembekezera ife kuti timufikire mu dzina la Ambuye Yesu ndi chitsimikizo chakuti ife tidzapatsidwa zomwe ife tikuzipempha ngati titangokhulupirira kuti ife titero ndiye tingang'anitsitse zopempha zathu mwatcheru kwambiri ndi kudziwa kuti ife sitingayankhule mopusa kapena kufunsa mopusa ndipo ngati tingatero ife tikupemphera inu mutikhululukire ife Ambuye ndipo tikupempha usiku uno chifundo pa limodzi lililonse la manjawa omwe anali mmwamba mulole zopempha zawo ziperekedwe kwa iwo Ambuye mulole iwo amverere chitsimikizo mu mtima mwawo pakali pano kuti pamene ife tili mukukhalapo kwanu kuti pamene titsegule maso athu ndi kukweza miti yathu kuchokera ku fumbi kumene inu munatiumbirako ife tiloleni ife timverere chitsimikizo chozikika chimenecho kuti ife tapatsidwa icho chimene ife tinachipempha ife tikuwapempherera iwo Ambuye mwina mwake mchipinda muno usiku uno amene sanabwerebe mukukhalapo kwanu mwa njira ya pemphero kuti adzapemphe kukhululukidwa kwa machimo mulole uwu ukhale usiku umene china chake chidzanenedwe kapena china chake chidzachitidwe kapena kuchita kwina kwa mzimu woyera komwe kungapangitse mitima yawo kunjenjemera ndi kupempha chisomo chokhululukacho chiritsani wodwala Ambuye ife tikupemphera kuti inu mupereke kwa iwo usiku uno chitsimikizo chakuti pemphero lachikhulupiriro likupemphereredwa tsopano ndipo ilo lipulumutsa wodwala pakuti ife tikhoza kunena ndikuonjezera izi kuti ndizo pakuti atero Ambuye pakuti izo zinalembedwa mu mawu a Ambuye tsopano Atate ife tikupemphera kuti inu mudalitse ndimanga zazing'ono izi zimene zaperekedwa pano lero chifukwa cha mawu anu musolole kuchokera kukuwerenga uku phunziro kwa mtima uliwonse ndipo ngati ine ndingalephere mwa njira iliyonse Ambuye ndi kuphonya kudzoza kwa mzimu woyera mulole iye mwa chisomo chauzimu apite ndi mawu ndikuayika iwo mu mtima momwe iwo ameyenera kukhala ndipo mulole ife usiku uno tione dzanja la wamphamvu zonse likutambasulidwa kudutsa mchipinda chino ndi kuchita zinthu zomwe zingakhale zochuluka kwambiri kuposa zonse zomwe ife tingakhoze kuchita kapena kuziganizira pamene ife tizichoka usiku uno ndi kupita ku nyumba zathu zosiyanasiyana mulole ife tikathe kunena monga aja amene anachokera ku Emau kodi mitima yathu sinatenthe mkati mwathu pamene iye amayankhula ndi ife mkati mwa njira pakuti ife tikupempha izi mu dzina lake amen tsopano anthu ambiri amakhala ngati amalemba ndi mutu umene mtumiki akugwiritsa ntchito ndipo ine ngati mukufuna kutero tsopano ine ndikufuna kuti ndiwerenge mawala awiri mu malemba opatulika iwo ndi mu Genesisi mutu wa 22 ife tipita choyamba ndi kukawerenga ndipo kenako mu Yohane woyera 12:32 ife tiwerenga kwa gawo lachiwiri la lemba tsopano mu Yohane mu Genesis 22 ife tikuyamba ndi ndime ya 7 ya mutu wa 22 ndipo Isaki ananena kwa Abrahamu atate wake ndipo anati atate anga ndipo iye anati ndine pano mwana wanga ndipo iye anati taonani moto ndi nkhuni koma ali kuti mwana wankhosa wa nsembe yopsereza ndipo Abrahamu anati mwana wanga Mulungu adzadzifunira yekha mwana wankhosa wa nsembe yopsereza chotero anapita awiri onse limodzi ndipo tsopano mu Yohane woyera 12:32 ife timawerenga mawu awa kuchokera pa milomo ya Ambuye wathu ndipo ine ngati ine ndikwezedwa mwamba kuchoka pa dziko lapansi ndidzakokera anthu onse kwa ine. Ndipo tsopano kwa mutu umene ndikufuna kuti ndiyankhule kuchokerapo pa izi ndiwo kuvomereza njira yoperekedwa ndi Mulungu ya nthawi yotsiriza. Mundirole ndibwereze izo kachiwiri chifukwa pa matepi ine ndikukhulupirira iwa kujambula mauthenga awa. Ndipo pa matepi amene ife tili nawo mitu ina 500 imene ine ndikuganiza ine ndalalikira kuchokerapo. Iwali ndi china chake chofanana ndi umenewo koma osati ndendende ndi uwu kuvomereza njira yoperekedwa ndi Mulungu pa nthawi yotsiriza. Inu mukudziwa zilipo njira zambiri zimene anthu amatenga koma kwenikweni pali njira ziwiri zokha zomwe munthu angapiteko. Ndiyo njira yolondola ndi njira yolakwika. Ndipo tonse ife pano sikuno ife tili pa imodzi mwa njira zimenezo yolondola kapena yolakwika. Palibe malo apakatikati. Yesu anati inu simungatumikire Mulungu ndi mamoni kutanthauza dziko. Ife tikulondola kapena tikulakwitsa. Ndipo tsopano ngati ife titangochoka ku njira yathu yathu ndiyo njira yokhayo imene ife tingalowere mu njira ya Mulungu. Ndipo Mulungu wapanga njira yoperekedwa ya chilichonse. Iye wapereka njirayo. Ndipo pamene ife timagwera muvuto ndipo osatsatira njira imeneyo ndi ndikubayira mwa iyo njira zathu zathu. Ndipo izo zimapanga kupotoza. Ndipo chilichonse chimene chapotozedwa ndi chosadalirika. Kotero Mulungu ali nayo njira. Ndipo tiyeni tingoyang'ana pa zina mwa njira zake. Tiyeni titenge china chake muchilengedwe. Chifukwa chilengedwe chinali Baibulo langa loyambirira. Ine ndikudziwa Mulungu ndi mlengi. Ndipo iye analenga chilengedwe. Ndipo iye amakhala muchilengedwe chake. Muchilengedwe. Tiyeni titenge mwachitsanzo mtengo. Ine ndinayimitsa posakhalitsa pa pansi pa umodzi mphindi pang'ono zapitazo kunja uko kapena bili anatero ndi nthambi pa iwo. Ndipo ine ndinazindikira masamba akugwa. Tsopano ife sitinayambe takwanitsapo ndipo sitidzakhoza konse kukwanitsa kuti tipeze njira yabwinoko yoti mtengo uzibisira moyo wake mu nyengo yachisanu kuposa njira yoperekedwa ndi Mulungu yoti iwo uzibisira moyo wake. Tsopano bwanji ngati ife titayesera kupanga njira ina kuposa njira yachizolowezi yoperekedwa kwa mtengowo. Nanga bwanji ngati ogasiti kapena sepotembala aliyense mdziko limakamaka komwe inu mumachokerako kumpoto. Ngati tingapite uko kumunda wa mapulo ndi kukatenga mtundu wina wa chida ndi kuchiyika icho mu mtengowo pafupifupi ogasiti mapulo atacha ndi kuchotsamo moyo mu mtengowo ndi kutengera iwo malo abwino otentha ndikusunga iwo kudutsa muchisanu moyo kuyamwa moyo kuchokera mu mtengowo ndikukawuyika iwo muchidebe chofunda bwino ndikusunga iwo mpaka nthawi yophukira ndipo kenako nkudzawubayiranso iwo mu mtengowo. Inu mukudziwa zimenezo sizingagwire ntchito nkomwe. Izo sizingakhoze kukhala chomwecho ndipo kuyesera kuchita zimenezo kungangowupha mtengowo. Koma Mulungu ali nayo njira yosamalira moyo umenewo kudutsa mu nyengo yachisanu. Mulungu anapanga njira podziwa kuti chisanu chidzabwera pa mtengowo. Iye anapanga njira kwa iwo. Ine ndinali nawo mwayi womutsogolera wosakhulupirira wa zaka 75 kwa Khristu pogwiritsa ntchito zimenezo osati kale kwambiri. Bambo Udu woyandikana naye wanga ndipo iye anali wamboni za Yehova mwachikhulupiriro. Ndipo iye anali ndi nyamata yemwe anali wolumala. Anali ndi mwendo wokekedwera mwamba pansi pake. Ndipo mkazi wake ine ndikukhulupirira anali wa gulu la Andersoni la The Church of God. Ndipo iwo anabwera ku Louisville, Kentucky kumene iwo ankakhala uko malo wang'ono otchedwa Crestwood pafupifupi mamayirosi sate kuchokera ku Louisville. Ndipo pa msonkhano wakukuholo iwo anamuona mtsikana yemwe anali ndi nthenda iyi kuno kuti amasandulika choko kapena mwala ndipo iye anali atamupuwalitsa kale iye pamwamba pa chiuno chake chomwe iye anali asanachisunthepo kwa miyezi ingapo ndipo izo zinachokera ku mapazi ake iye anapemphereredwa usiku wina ndipo tsiku lotsatira iye anali kuthamanga chokwera ndi chotsika masitepe mwamphamvu basi momwe iye akanakhoza kupitira ndipo bambo udu anabweretsa mwana wawo mwamuna zoona iye sanalowe konse mu msonkhano ndipo mwansanga zitachitika zimenezo ine ndinatengedwera kutsidya kwa nyanja ndinapita uko chifukwa cha ambuye wathu ndipo pobwerera ine ndinali ndi msonkhano uko ku Ohio ndipo iye anamubweretsa nyamatayo wotchedwa David ndipo iye anali atakhala kumbuyo komwe pafupifupi theka la mdadada wa mzinda ndipo mzimu woyera unabwera ndipo unati pali mwamuna pano usiku uno ndipo iye ndi mkazi wake akhala kumbuyo komwe uko sindinamuonepo iye moyo ndipo anati mwamunayo dzina lake ndi Udu iye ndi wazomanga iye ali ndi nyamata wolumala yemwe anakhala ndi poliyo yemwe anakokera mwendo wake umodzi mwamba pansi pake koma pakuti atero ambuye mnyamatayo wachiritsidwa iye pokhala asanazolowere kuzoterozo mnyamatayo anakhala pamenepo kwa kanthawi ndipo patapita kanthawi amayi yake anati David bwanji iwe sukuyesera kuti uyimirire ndipo pamene iye anayimirira mwendowo unali wabwinobwino monga unzakewo bamboyo anagulitsa bizinesi yake ndi kusamukira uko khomo loyandikana nafe iye ndi mʼbale wokondeka kwambiri mawa wina pamene iye anadziwa kuti ine ndinali kubwera kuno kwa nthawi yotalikirapo iye ali chiyamba ndakutcha pamene ine ndinkachoka ku nyumba apo iye anali atayima panja pa msewu akulira monga choncho akundiyimitsa ngati kuti iye amapita ndi ine ndipo iye anandikumbatira ine ndipo anapitirira chotsika mkanjirako mʼbale wabwino kwambiri chotero iye wakhala bwenzi weniweni kwa ine ife tinali uko mudera la Kentucky tikukasaka gologolo pafupifupi zaka zitatu zapitazo ndipo kunali kutauma kwenikweni ndipo tsopano ngati aliyense wa inu anthu akumawa mukudziwa chomwe gologolo wotuwa ali iye Houdini luso lake sangathawe ngati iye pamene iye wachita mantha kotero ine ndimakonda kusaka iwo kotero ife timawasaka iwo ndi mfuti ya 22 ndipo ife tinali titasaka ine ndinali pa tchuthi changa pafupifupi masabata awiri ndipo ife takhala tikugonera mʼmisasa uko ndipo kunali kowuma kwambiri ndipo iwe umakhoza kungodutsa mu nkhalango ndi kumaswa tsatsamba ndipo bwenzi wang'ono uyo iwe sungakhoze basi kumuona iye iye wapita chotero mʼbale udu anati mʼbale Branham ine ndikudziwa amalo kumusi kuno omwe ali ndi zigwembe zakuya ndiyangati akudziwa chomwe chigwembe chili chabwino inu mukuchokera dera liti la Kentucky ndipo ndiye chimene iwo amazitcha izo ku Kentucky kumusi kuno ine ndikukhulupirira inu mumazitcha izo ngalande kapena china chake kumene madzi amapita pansi pa nthambi ndipo iwe umafika malo akuya amenewo ndipo umakhalabe kwa chinyezi ndipo iwe ukhoza kuyenda ndipo usapanga phokoso iye anati koma munthu wachikulireyo ndi wachikunja ndipo iye amadana ndi alaliki ndipo ine ndinakhalapo mʼdzikolo kamodzi kokha kale ndipo pamenepo panali mu msonkhano ndipo ine ndinati chabwino iwe ukumudziwa iye iye anati iye amawadziwa abambo anga bwino lomwe ine ndinati tiye tikamufunse iye chifukwa ife sizikutiyendera bwino kuno ndipo tinapita mu galimoto yake yaing'ono ndi kukwera kudutsa mʼnkhalangomo ndi kumatsika pamwamba pa mapiri potsiriza ife tinafika pa malo wang'onowo ndipo apo panali amuna awiri achikulire atakhala pansi pa mtengo wa mapulo zinali pafupifupi pa 20 wa August ndipo kotero yanatuluka galimotomo anapita kumeneko ndipo anati dzina langa ndine Udu anati ndine Banks Udu yanati ine ndikudabwa ngati zingakhale zabwino kuti tisake pamalo anuwa yanati kodi ndiwe mwana wa Jim Udu sobano abambo ake ndiwowerenga mumboni za Yehova kapena iwo anali ndipo banja lonse linabwera kwa Kristu aliyense mwamasompenya modza aliyenseyo kuwauza iwo zomwe zikanati zidzachitike ndipo izo zinachitika basi mwanjira imeneyo. Momwe ine ndikukhumbira ndikanayima ndikukuwuzani inu basi mbiri ya banja limenero momwe iwo anabwerera aliyense wanawo mufumu wa Mulungu tsopano anabatizidwa ndi mzimu woyera ndipo kotero pamene Banks anavomereza izo ake anthu ake onse anamuchotsa iye mu mpingo izo zinali zonse iye anali kunja koma mmodzi ndi mmodzi aliyense wa iwo akamadutsa pofuna kuti ampatse moni iye mzimu woyera koma wagwira iwo ndi kuwauza iwo zinthu ndipo zikatero iwo amabwera mkati ndipo kenako iwo amapita kukawauza ena ndiye iye amabwera iwo unkamuuza iye china chake ndiye iye ankabwera ndipo umo ndi momwe banja lonselo linabwerera mwa Khristu ndipo kotero pamene ife tinafika titatuluka mu iye anatuluka mu galimotomo ndipo iye ananena kwa abamboyo iye anati kodi ndiwe mwana wa Jim Udu iye anati inde anati Jim Udu ndi munthu ona mtima inde bwana dzithandize wekha usake kumene ukufunako iye anati zikomo inu anati ine ndabwera ndabusanga limodzi nane iye anati Udu iwe sukutanthauza kuti watsika mokwanira kuti uyenera kumamutenga mlaliki ndi iwe kulikonse komwe iwe ukupita ine ndinaganiza iyo inali nthawi yoti ine ndituluke kotero ine ndinatuluka mu galimotomo ndipo ine ndinayenda mozungulira mai abale inu amene mumasaka abwenzi anga osaka nawo ine ndikudziwa inu muli muno ndipo ndidasamba magazi ndi otuwa ndipo ndevu zidatalika pafupifupi chomwecho inu mukudziwa ndinali ndisanasambe kwa masabata awiri ndipo chotero ine ndinatuluka mgalimotomo ndipo ndinayandikira kumeneko ndipo iye anandiyang'ana ine chokweza ndi chotsitsa kawiri kapena katatu ine ndikuganiza iye anaganiza mlaliki wina ine ndinati muli bwanji inu ndipo iye anati inu muli bwanji ndipo kotero bambo Udu anayamba kundidziwitsa ine monga yemwe ine ndili mayi abusa ake ndipo iye anati asanapeze mwayi woti achite zimenezo bambo wokalambayo anati chabwino iye anati ine ndikuwuzani inu pompano iye anati ine ine ndikuyenera kukhala wachikunja ndine wopanda ntchito kwa anyamata inu amene mumadzitcha nokhala liki ine ndinati inde bwana chabwino ine ndinati ndimene mwaganizira ndipo iye anati chabwino inu mukudziwa ndine wachikunja ine ndinati musaganize kuti zimenezo zingakhale zoyenera kuzibwekerera kodi mukuganiza chomwecho iye anati chabwino ine sindikuganiza choncho kotero ine ndinati ine ndinaganiza mu mtima mwanga ambuye ngati inu munayamba mwandithandizapo ine inu mutero tsopano kotero bambo wina wachikulireyo atakhala pamenepo iye sananene kanthu zipewa zakale zakhonde ine sindikudziwa chiyani inu mukudziwa chomwecho chili chosokedwa ndi chingwe cha twine inu mukudziwa ndipo kotero iwo anakhala pamenepo pang'ono pokha ndipo chotero iye anati inu mukudziwa chimene ine ndili nacho motsutsana ndi inu abwenzi inu mumaukuwa mtengo wolakwika ndipo ndiyangati amene amadziwa chimenezo zimatanthauza ukuwira mtengo wolakwika ameneyo ndi galu wabodza mukudziwa amene akuukuwa mtengo wolakwika nyamayo yachokamo kale imenemo mulibemo kali konse imenemo mukuona chotero iye anati anthu inu mukuukuwira mtengo mulibemo kanthu mwamba mmenemo mwakuyankhula kwina inu mukuyankhula za Mulungu ndipo kulibeko chinthu choterocho monga Mulungu chabwino ine ndinati ndithudi ife timakhulupirira zimenezo iye anati chabwino inu mukhoza koma ine sinditero ine ndinati chabwino izo zonse nzabwino ndipo iye anati inu mukuona chimuni chakale icho pamwamba pa phiri ine ndinati inde bwana anati ine ndinamadwira kumeneko ndipo anati abambo anga anamanga malo awa kumusi kuno ife tinasamukira kumusiko ndiko pamene ine ndinali pafupifupi zaka 16 zakubadwa abambo anga atamwalira ine ndinatenga malowo ine ndalilera banja langa ine ndakhala ndili kuno 76 kapena 78 kapena china chake monga zimenezo zakazo yanati ine ndakhala ndikuyang'ana mosalekeza tsiku lililonse kudutsa mu mlengalenga ndayang'ana konsekonse mu nkhalango ndayang'ana konsekonse pa nthaka ndiwe ine sindinayambe ndaonapo chilichonse chooneka ngati mulungu ine ndinati chabwino izo nzoyipa kwambiri ndipo iye anati ndichifukwa chake ine ndikuganiza kuti anyamata inu mukukuwira mtengo wolakwika ine ndinati inde bwana ndipo zitatero china chake chinachitika ine ndinang'ana mwamba mu mtengo ine ndinang'ana pansi ndiwapo panali maapulo atagona pa mtengowo ine ndinati inu mungadandaule ngati ine nditatenga limodzi la maapulo amenewo iye anati dzithandizeni nokha mbozi zachikasu zikuwadya iwo inu mukudziwa zomwe mbozi zachikasu zili ine ndikutsimikiza chotero ine ndinatsika ndipo ndinatola limodzi la maapulo ndipo ndinalipukutira ilo pa mwendo wa thalauza langa inu mukudziwa ndipo ine ndinaliruma ine ndinati ndapulo lokoma iye anati inde ilo ndilabwino ine ndinati kodi mtengo umenewo ndiwazaka zingati iye anati ine ndinawubzala iwo pamenepo tiyeni tione ndi usinkhu wa zaka 47-48 china chake monga chomwecho anati ine ndinabzala kamphukira kakang'ono anati ine ndinawutenga iwo kuchokera kwina kwake kutali kwina kwake ndipo ndinawubweretsa iwo kuno ine ndinati inde bwana ndipo ine ndinati kodi iwo umabereka chaka chilichonse chaka chilichonse umabereka maapulo abwino anati timatha kukhala ndi maapulo ambiri kuchokera pamenepo ndipo ine ndinati chabwino izo nzodabwitsa ndine wokondwa kumva zimenezo ndipo ine ndinati inu mukudziwa pano ndi 15 wa ogasiti ine ndinati ndi 90 munthunzi pafupifupi nthawi zonse ine ndinati ndizodabwitsa kuti masamba onsewo akugwa kuchokera mu mtengowo ndipo ife sitinakhale ndi chisanu ndipo iye anati ndizo utomoni wabwerera ku muzu ine ndinati ndi chimenecho chili iye anati inde ine ndinati ndiye kubwerera ku muzu kukachita chiyani iye anati chabwino ngati iwo utakhala pamwamba apo nyengo yachisanu ingaphe iwo ine ndinati kupha chiyani iye anati mtengowo nyongolotsi ya moyo imakhala mu utomoni umenewo umapita pansi ndikukabisala ku mizu ine ndinati ine ndinati tsopano kodi zimenezo nanga bwanji iye anati chabwino iye anati zimenezo sizachilendo ndipo ine ndinati ayi kameneko ndikachitidwe chabe kachilengedwe iye anati inu mukudziwa ine ndikufuna kuti ndikuuzeni inu china chake iye anati inu musanapite patsogolo ine ndikufuna kunena izi kuti ine ndinamvapo zamlaliki nthawi ina yemwe ine ndikanafuna nditamumvanso kamodzi ngati iye angadzabwerenso mdziko muno ine ndikufuna kuti ndidzamumve iye ine ndinati ndizo zabwino ine ndinatero iye anati iye anali kuno ku Acton pafupifupi zaka ziwiri zapitazo mu msonkhano kunja mu mabwalo achionetsero a Methodist kunja uko mabwalo a misasa a Methodist ndipo Banks anayang'ana ine ndinatembenukira kwa Banks ine ndiye mbali udu ine ndinati ndipo iye anati ine ndayiwala lomwe dzina la munthuyo linali tsopano anati inu mukudziwa iye anali asanakhalepo mdziko lino nkomwe ndipo anati dona wokalamba wina wake amakhala kuno pafupifupi mayirosi pamwamba pa phiri anati iye anali akufa ndi khansa ndipo iwo anamutengera iye ku Louisville mayirosi 120 ndipo madokotala anamung'amba ndi kumutsekula iye ndipo mimba yake yonse inali itakutidwa matumbo ndi zonse ndi khansa ndipo iwo sakanakhoza kumuchitira iye kalikonse ndipo anati kenako iwo anamubweretsa anamusoka iye ndi kumubweretsanso iye ndipo mkazi wanga ndi ine tinakhala tikupitako tsiku lililonse ndipo iwo sankakhoza kumudzutsa iye konse ife basi tinkangokoka choyalacho ndikusintha zofunda zake. Ndipo anati ife tinakhala tikupita kumeneko kwa masabata angapo, iye anali akungoyembekezera usiku uliwonse kuti yamwalira kapena nthawi iliyonse. Ndipo anati mulongo wake amakhala chakumeneko kukamtsinje kena. Inu mukudziwa umo ndipomwe inu mumatchulira kumusi uko, sinsewu ndikamtsinje pakamtsinje kena. Ine ndinamumva wina akuseka, mwangodzaza ndi anthu aku Kentucky muno, uko chabwino. Ine ndinabadwira pa umene iwo amautcha Little Reynolds. Musi uko agogo anga amuna ankakhala ku Big Reynolds, womwe umakathira mu Bombshell. Bombshell Creek umabwera mpaka kumusi ku Little Reynolds, ndikuyenderera motsikira ku Cassie's Fork, ndikuyenda motsikira mpaka mutsinje wa Cumberland. Tsopano ndikokudutsa Greenbrier Ridge, ndikumena amayi anga anabadwirako pamwamba pa Greenbrier Ridge. Ndipo iye anati mkazi uyu amakhala kumalo ena. Ndipo anati ndiko pafupifupi miles 20 kuchokera kuno. Ndipo iye anabwera usiku umenewo. Ndipo iye anali atakhala kutali kumbuyo kwa bwalo la msasa lija. Ndipo anati mlaliki uyu pamene iye anali pamwamba apo, iye amapempherera odwala. Ndipo anati iye anali kuwauza anthu za omwe iwo anali ndi zonse za izo. Anati mkazi uyu anafika mochederapo, ndipo iye sanapeze imodzi ya makadi amenewo omwe iwo anali kupereka. Ndipo anati mlaliki uyu anatembenukira kwa iye, ndipo anamuuza iye anati ndiwe kudziwa iwe ndiwona wakhala kumbuyo uko, ndiwe wakuti ndi wakuti. Ndipo siku uno pamene umachoka kwanu, iwe unayika mpango waung'ono mukabukhu kako kanthumba ndi chinthu cha buluu pangodya yake. Anati ndipo iwe uli ndi mulongo wotchedwa wakuti ndi wakuti. Ndipo anati iye akufa ndi khansa ya mimba, ine ndangoziona izo masomphenya. Tsopano utenge mpango umenewo ndipo pite ukagoneke iwo pa iye. Ndipo pakuti atero Ambuye iye akakhala bwino. Iye anati ndipo donayo usiku umenewo ife tinamva phokoso loopsa kwambiri pamwamba pa phiriro. Ine ndimaganiza kuti iwo anali ndi a Salvation Army kuntunda uko. Iye anati pafupifupi pakati pa usiku ndipo ife tinkaganiza kuti mayi wokalambayo wamwalira. Ndipo iye anati inu mukudziwa chiyani, ine ndi mkazi wanga tinakwera tsiku lotsatiralo kuti tikaone ngati ife tikanakhoza kukapereka chitonthozo mbanda kucha. Ndipo pamenepo iye anali atakhala pa tebulo ndi mphika wa kofi akungotsanulira kofi. Ndipo iye ndi mwamuna wake anali akudya zitumbuwa za mapulo zokazinga za theka la mwezi pakadzutsa. Ine ndinati ndiyangati amadziwa chomwe zitumbuwa za mapulo za theka la mwezi zili. Ine mukudziwa ndili kwathu tsopano, izo zinali basi. Ine ndimazikonda zimenezo, ndipo ine ndimakonda manyuchi amapira pa izo. Ndipo ine ndayang'ana ponse ponse malo ano kufuna manyuchi amapira. Ndipo ngati ine ndidzabwererenso kuno kachiwiri, ine ndidzangodzibweretsera chidebe chifukwa ine sindingakhoze basi kukhala bwino popanda iwo. Ndipo inu mukudziwa ine ndimagwiritsa ntchito ambiri aiwo chifukwa ndine wa Baptist. Inu mukudziwa ine sindimakhulupirira mukukonkha makeke amenewo. Ine ndimangowabatiza iwo paliponse mwabwino kwenikweni. Ndipo ine kotero ine ndimatsanulira manyuchi pa iwo mwamphamvu. Kotero ndiye iye anati iye anali akudya izo. Ine ndinati ine ndinaganiza ndi zimenezo tu. Ine ndinati tsopano inu simukutanthauza zimenezo. Chabwino iye anati pitani kumeneko ndipo mukadzionere nokha. Anati izo zakhala zaka ziwiri zapitazo. Ndipo anati iye samangogwira ntchito yake yokha, iye amagwira ntchito yaoyandikana naye. Tsopano onani iye anali akulalikira kwa ine pamenepo. Inu mukudziwa amayi anga akakonda kunena kuti muzipatsa ng'ombe chiyunga chachitali, iyo idzadzimangirira yokha. Kotero ndizo zoona pafupifupi iye anatengera phazi lake lomwe mkamwa mwake momwe. Nthawi imeneyo pamene iye anati pitani kuntunda uko ndipo mukaone. Ine ndinati tsopano penyani bwana, inu mukutanthauza kuti madokotala anamutsekula mkazi ucha. ndipo anamupeza iye ndi khansa kulondola kumeneko. Ndipo ine ndinati, ndipo anamusoka iye, ndiyeno inu mukutanthauza kuti mundiuze ine kuti bamba ameneyo kumeneko, mayilosi 15 kuchokera kuno, anamuona mkazi ameneyo, ndipo anamuuza ndendende zomwe zikanati zidzachitike iwo akadzawuyika mpangowo. Ndipo mkazi ameneyo anachira kukhansa imeneyo, anati pitani kumeneko, ine ndikuuzani momwe mungakafikire kumeneko. Ine ndinati, ayi ayi, ine ndikukhulupirira mawu anu. Ine ndinati, ine ndikukhulupirira mawu anu. Ine ndinati, inde bwana, eya. Ine ndinali kudyapulo iyi, inu mukudziwa, nthawi yonseyo ndikutafuna iyo. Ine ndinati, iyo ndi apulo yabwino. Ine ndinati, ine ndikufuna ndikufunse ndinu funso. Ndi chiyani chinapangitsa kuti utomo niwo uchoke muntengowo ndi kupita kumizu? Bwanji, iye anati, unayenera kutero kuti usunge moyo wake mu nyengo yachisanu. Ine ndinati, ndiye masika otsatira iwo umabwerera kukubweretserani inu mulu wina wa mapulo kulondola. Ndipo ine ndinati, tsopano ine ndikufuna ndikufunse ninu china chake, ndirunta lotani lomwe limayendetsa utomo umenewo kumati pano ndikugwa kwa masamba? Bwerera pansi kumizu ndipo kabisali ngati we sutero chisanu chidzakupha iwe. Bwerera kumizu ndipo kakhale menemo mpaka masika, ndiyeno ukadzatentha ndipo ukadzakhala bwino basi tsopano udzabwerere ndikudzabweretsa mapulo ena kwa munthu uyu. Tsopano inu mukudziwa umenewo ndi moyo wa zomera, izo sizimakhala ndi runtha lakelake. Ndiye ndiwuzeni ine, ndi runtha lanji lomwe limatumiza moyo umenewo ku muzu wa mtengowo? Iwo kulibe runtha lakelake. Iye anati, ndicho chilengedwe basi. Ine ndinati, ndiye mutenge chidebe cha madzi ndipo muchike icho pa malo amenewo kunja uko, ndipo muone ngati chilengedwe chiti chidzawayendetsa iwo mukugwa kwa masamba kwa chakacho ndi kuwabweretsanso iwo mu masika. Mukuona? Ayi bwana, ndi chiyani chimenecho? Tsopano pambali kwa miniti ndi njira yoperekedwa ndi Mulungu, izo zimangogwira ntchito momwe Mulungu amaziperekera izo. Liwula ling'ono limati, pitani pansi kumizu, ndipo pansi iwo umapita. Tsopano iwo umachita zimenezo popanda runtha lililonse. Kodi ife timeyenera kuchita chiyani mwa Mulungu yemweyo akuyankhula kwa ife? Ife koma ife tili nawo ufulu wokana kapena kuvomereza. Ndipo kawirikawiri ife timakana, mtengo sungakhoze kukana. Iwo umangodziwa chizolowezi chimodzi ndiko kumvera mbuye wake. Chabwino, iye anati, ine ndinali ndisanaganizepo zimenezo. Ine ndinati, ine ndikuwuzani inu chiyani? Inu muziganizira pa zimenezo nthawi yayitali pamene ife tikupita kukasaka. Ndipo ine ndikabwerera, inu mudzandiwuze ine chimenecho chili chimene chimawuza utomoni wa mtengowo kuti utsikire kumizu. Ndikukakhala pa nthawi yachisanu ndikudzabwereranso masika otsatira. Inu mukapeza runtha lake limene limalamulira izo moyo wa mtengo umenewo, ndikunena tsikirani kumuzu ndipo bwererani. Ine ndidzakuwuzani inu kuti ndi runtha lomwelo limene linandiwuza ine kuti upite ukayike mpango uwo pa mkaziyo. Ndipo iye akakhala bwino. Iye anati, kukuwuzani inuyo? Ine ndinati, inde bwana. Ine ndinati, dzina la munthuyo anali ndani? Kodi inu mukukumbukira? Iye anati, ine sindingakhoze kuganizira za iro. Ine ndinati, silinali Branham? Iye anati, ndi limenero. Ine ndinati, ndine mʼbale Branham. Apo pamalo omwewo iye anayimirira anagwira manjanga. Iye anati, kamodzi moyo wanga, ine ndikuona zomwe inu mukutanthauza. Ine ndinamutsogolera iye kwa Khristu. Chaka chatha ine ndinali kumeneko. Iye anamwalira anatsogola zifundo za Mulungu. Apo panali mkazi wake ali pansi pa mtengo akusenda mapulo. Pa mtengo omwewo ine ndinanyamuka ndipo ine ndinati, kodi ine ndingapite kukasaka? Iye anati, ife sitimalola kusaka kulikonseko. Ine ndinati, ine ndikupepesa. Ine ndinati, ine ndimaganiza ine ndinali ndi chilolezo. Iye anati, inu munatenga chilolezo kuchokera kwa ndani? ine. Ine ndinati, amuna anu. Ndipo iye anati, mwamuna wanga anamwalira. Ine ndinati, wangu mwalira posachedwa apa, sichoncho iye. Anati, inde, iye sankawapatsa anthu chilolezo. Ine ndinati, uko pansi pa mtengo wa bulo uwu, chaka chatha, ine ndinali ku musi kuno, ndipo ife tinali kuyankhula za mtengo uwu. Iye anati, kodi ndinu mʼbale Branham? Ine ndinati, inde. Iye anagwetsa poto wa mabulo. Iye anati, mʼbale Branham, iye anafa mu chigonjetso cha Yesu Khristu, umboni wake otsiriza. Ndichiyani chimenecho kungopenya osati kuyesetsa kudutsa masamu onse momwe zimachitikira, koma chinthu chaching'ono chopheka. Mamupenya Mulungu akupereka njira, ndipo china chake chikukhazikika mu njirayo. Mukuona, luntha lomwelo lomwe linganene kwa mtengo osayankhula, tsikira pansi ukabisale kuti upulumutse moyo wako. Luntha lomwelo linali limenelo limene linaonetsa masomphenya a mkaziyo. Ndipo iye anachigwira icho, ndipo iye sanakhoze kukana izo. Chimodzi chilichonse, apo panayima mtengowo, ndipo apo panali mkaziyo. Amen. Mukuona, njira yoperekedwa ndi Mulungu. Komanso sanapezere njira yabwinoko yoti nkhuku izitulukira mu chigoba cha dzira, kuposa kuti izigogomola njira yake mkutulukamo. Iwalibe njira ina yabwinoko. Sayansi sinakwanitsepo kuti ipereke china chilichonse. Ngati inu muswa chigobacho kuti mumutulutsemo iye, kutero zingamuphe iye.
He must follow God's provided
way. Afa yayenera kutsatira njira yoperekedwa ndi Mulungu kuti akhale moyo. Amen. Izo zimagwiranso ntchito pa anthu naonso. Iye ali nazo zida. Kodi inu munayamba mwazindikirapo kankhuku kakang'ono pamene kakutuluka mu chigoba? Iko kamakhala ndiwo wonjezera mlomo waung'ono pa chigoba chake chokandira choyera chaching'ono. Ndipo kanthu kakang'onoko mmenemo, basi pamene moyo ukuyamba kubwera, iye amayamba kugwedeza mutu wake waung'onowo. Kodi izo zimachita chiyani? Chokandira chaching'onocho chimakanda chigobacho ndi kuchipyapyalitsa icho. Pamene iye akupeza moyo wochuluka pang'ono, iye amayamba kugogoda ndi kanthu kakang'ono kameneko. Ndipo akatha kutuluka mu chigobacho, iye samachisowanso icho. Kotero icho chimango gwapo. Ndipo chinthu chomwe chimachita ndi chitetezero cha kumapeto kwa mlomo wake. Ngati zikanapanda kutero, iye bwenzi ali ndi mlomo wolumala, ndipo si bwenzi akukwanitsa kutola njere zake. Oh my, njira yoperekedwa ndi Mulungu yopulumukira. Mulungu amamukonza iye, basi njira yokha yotulukira amenemo. Palibe njira yabwinoko. China chilichonse chikhoza kumupha iye, yayenera kubwera mwa njira yoperekedwa ndi Mulungu. Tsopano ngati muyesera kupukusa njira ina kapena kulingalira njira ina, inu mukapha iko. Ndilo limene lili vuto ndi mpingo wa Chikhristu lero. Iwo wayesetsa kuvomereza njira ina yopangidwa malo momenyera njira yake kudutsa mpaka kufumu wa Mulungu. Iwayesetsa njira ina, ndipo iyo singagwire ntchito. Inu mumupha wodwala wanuyo, inu mumupha wanuyo wanu, mwana wanuyo, mwana wa Mulungu, woyesera kuti mupange njira ina. Oh, palibe chifukwa cha izi apa buhu ndi kumalira, palibe kufunikira kwa zonse izi, zonse izi. Oh, inde, chilipo pamenepo, palibe kufunikira kuti ichi chife. Pokhapokha pakhale imfa, kubadwa sikungakhalepo. Kubadwa kumadza kokha ndi chinthu chimene chikufa. Kukhapokha mbewu ya tirigu igwere munthaka ndi kufa, iyo ikhala yokha. Iyo iyenera kuvunda ndi kulowa mu chivundi, ndipo kenako kuchokera mu chivundi chimenecho mumatuluka moyo. Palibe njira ina yomwe ingagwire ntchito. Iyo iyenera kuyipitsidwa poyamba ndi kuvunda. Ndipo umo ndi momwe ife tiyenera kukhalira kufa kwa ifeni ndi kubadwa mwatsopano mwa mzimu woyera. Ayi, iwo sanapezebe njira ina yabwinoko yoti nkhuku izitulukira mu chigoba, kuposa kujompha njira yake. Ndiyo njira yoperekedwa ndi Mulungu kwa iye. Ndipo iye anapatsidwa zida kuti azichita zimenezo. Mulungu sangapereke njira popanda kupereka chida chochitira izo. Kotero iye anapereka njira, ndipo anapereka chida kuti nkhuku izidzimasulira yokha. Amen. Sopano komanso iwo sana pezebe lingaliro labwino ko kuti abakha ndi atsekwe azibwera kumwera kuchokera kumpoto kuposa kuunjikana ndi kuuluka ulendo wawo matsika palibe njira ina inu mukuona iwo asanaulukire kumwera kapena kuulukira kuchokera kumwera kubwerera kumpoto iwo amaunjikana poyamba iwo asananyamuke mabwalo awo kapena makwawo kupita kwawo kwatsopano iwo amaunjikana njuchi zimachita zomwezo izo zimaunjikana ndicho chilengedwe ndi chiyani icho izo zimakhala ndi chitsitsimutso izo zonse zimaunjikana ndi kusonkhana pamodzi inu simunamvepo phokoso lotere mmoyo wanu ndipo tisanachoke konse kokhala kokuno kupita kwatsopanoko ife tiyenera kuunjikana muchitsitsimutso inu mudzakhale pafupi ndi gulu la abakha ndi atsekwe inu simunamvepo kubwebweta kochuluka chotero moyo wanu wonse kodiwo akukhala ndi chiyani chitsitsimutso iwo akukonzekera kupita mumlengalenga amen ndicho chimene ife tikusowa lero ndi chitsitsimutso cha gulu palibe njira ina osati umembala mulungu samawerengera unyinji iye amawerengera kuona mtima mu njira yake yoperekedwa
They have never found anything else.
Sobano, iwo sanapeze konse china chilichonse chotenga malo ake. Sipangakhale njira ina yabwinoko. Sobano, mwachitsanzo bwanji ngati sayansi kanati abakha ang'ono osauka. Ife sili kufuna kuti iwo aziunjikana konse. Ndipo ife tiziponyera ukonde pa iwo. Iwo asanakonzekere kuti aunjikane. Ndipo ife tiziwawetera iwo mukhola momwe. Ndipo ife tiziwanyamula iwo nkumapita kumwera ndizo monga kuwathamangitsira iwo mu bungwe lina kapena china chake inu mukudziwa kukamusunga iye kwina kwake zimenezo ndiye kuti ali pa njira yake yopita kokaphedwa iye amadziwa kuti akupita ku nyumba yophera nyama pamene iye alowa mu kholamo koma pamene iye akupita njira yoperekedwa ndi mulungu iye amakhala kutali ndi zimenezo chotero mwina mwake sindimayenera kunena zimenezo ine sindimatanthauza izo mwa njira yakukhala wonyoza bungwe koma inu mukudziwa chimenene ndi kutanthauza mwina mwake ndizo zonse iyo si njira yake yochitira izo inu simungakhoze kuthamangira mu bungwe ndi kudzitsekera monokha ndi kuti ndine wa methodist kapena wa baptist kapena zina zambiri izo si zimenezo ayi ayi inu muyenera kunjikana uko nkulondola inu muyenera kufika pa malo omwe inu mungakhoze kudzigogomolera nokha njira awa iwo amasonkhana pamodzi ndipo iwo amalowa mukhola ili ndipo pamene iwo ngati iwo achita zimenezo iwo amadziwa kuti ali pa njira yopita ku nyumba yophera nyama koma tsopano bwanji ngati inu mukanawayika iwo onse kuwakusa iwo ndi kuwayika iwo mukhola ndi kuwatengera iwo kumwera nkukawa masulako iwo kenako iwo asanakonzekere kuti aunjikane ndiye nkuponyera ukonde pa iwo ife sitimakhulupirira masiku azozizwitsa mukuona inu abakha ang'ono inu simungakhoze konse kuuluka izo zinali za abakha ambado wina bola ngati mulungu apanga bakha iye amawapanga iwo onse mofanana ndipo ngati mulungu apanga njira yoti bakha azipitira ndiyo njira yake imene abakha onse azipitira ndipo inu mukudziwa chimene izo zikanachita izo zikanamupha bakha ameneyo yangakhale wofewa kwambiri mapiko ake sakanauluka bwino iye sibwenzi akuulukanso chimodzimodzi monga msuweni wake wa mkhola onse amakhala ndi mimba ndipo popanda bakha mukuona iye alibe mapiko woti azizinyamulira nawekha ukonkulondola mukuona iye akanadzakhala wofewa monga msuweni wake wa mkhola abale ake achipembedzo omwe samapita kulikonse mukuona uko nkulondola mukuona uko nkulondola ndizo zonse zomwe iye angadzakhale wofewa wokalamba iye sakanadziwa kanthu zakuuluka momasuka amen ndilo lomwe lili vuto lero ife timayesetsa kuwatsekera iwo ndi kumawawuza iwo masiku azozizwitsa anapita ndipo osakhoza kumadzidalira yekha kuti anyamule mapazi ake kuchokera pa nthaka izo zingamuphe iye iye sangakhale moyo nthawi yayitali koma inu mukudziwa kabakha kakang'ono kaja kanganene kuti ngatiko katati kayankhe ayi zikomo inu oh ndizopheka inu mulibe kanthu koti muchite inu mukhoza kungochita basi momwe inu mukufunira iko kanganene kuti zikomo inu ine ndimachita momwe ine ndikufunira kuchitira chifukwa muli china chake mwa ine chikusuntha amen ndipo ine ndiyenera kuchita momwe ine ndikufunira kuchitira ndipo munthu aliyense yemwe wabadwa mwa mzimu wa mulungu mumakhala china chake chikusuntha mwa iye yayenera kuwuluka kukalowa mwambamwamba kutengeka kwina china chake chinzake chimene chimapangitsa icho kukhala chenicheni kanthu kakang'onoko potsiriza kangathere kukhala monga nkhuku mbalame yowetedwa iko sikangakhoze basi kunyamutsa mapazi ake panthaka kakenanso chotero ngati nkhukuyo nthawi zonse ingamapitirire kumauluka mumlengalenga bwanji iyo ikhoza kumapita bwinobwino iyo ikhoza kupita kummawa kumadzulo kumpoto ndi kummwera ndi kukaonako zinthu ndipo chinthu china inu mukuona iyo singakwanitse basi zimenezo chifukwa pa njira yotsika akamachokera ku Canada iye atolako mitundu yosiyanasiyana ya zinthu chakudya chimene sangachipeze ngati mukanamuyika iye mukhola basi kumangomudyetsa iye chimanga nthawi zonse kodi inu mukukhoza kuwerenga pakati pa mizere inu mukakamuyika iye kumeneko kotero iye amangodziwa kachikhupiriro katumwi kotchedwa chomwecho ndi momwe angapitire ku Sunday school ndipo ndizo basi zonse zomwe zilipo kwa izo kumulipira mlaliki ndi kumakhala moyo momwe iye akufunira koma oh pamene mukuwuluka amen pamene mukuwuluka inu mumatola zochuluka kuposa kachikhupiriro kachipembedzo chanu inu mumatola mavitamini vitamini ya uzimu yomwe imamanga thupi lomwe lili lolimba lodzaza ndi akatumba ndi nthenga zamapiko zomwe zingakhoze kukunyamulirani inu mwamba kukuchotsani pa mapazi anu ndi kukuonetsani inu zinthu zomwe zili mkudza mzimu oyera pamene iye mzimu oyera adzabwera iye adzaonetsa zinthu izi kwa inu adzaulula zinthu izi kwa inu zimene ine ndakuwuzani inu ndipo adzakuonetsani inu zinthu zimene zili mkudza inde ayi inu simungakhoze kumutsekera iye ndi kumutenga iye izo sizingagwire ntchito ayi ngati inu mungamutsekere iye yakupita kokaphedwa ngakhalenso munthu sangakhoze konse kusankha njira yabwinoko kuposa imene yangathe inu mukhoza kupita ndi kukanena kuti tsopano bambo bakha ine ndikuwuzani inu china chake inu mukupita njira yolakwika inu muyenera kupita chakuno zibwezeni konokha mutsikire kupita ku gombe chakuno imapitako ndi kwabwino kuposa kudzera kumene inu mukupitako izo basi sizingagwire ntchito ayi ayi iwo amaganiza kuti amadziwa njira yabwinoko kuposa njira yoperekedwa ndi mulungu kwa iwo koma iwo amadziwa kapena kodi inu mungawasankhire mtsogoleri wabwinoko kuposa mtsogoleri woperekedwa ndi mulungu amene mulungu wawapatsa iwo ndipo munthu sadzakhoza konse kusankha bishopu kapena bungwe kapena china chilichonse chimene chiti chidzatenge malo a utsogoleri wa mzimu oyera kwa mpingo palibe chinthu china chimene chingakhoze kuchita izo njira yoperekedwa ndi mulungu mulungu anapereka njira kwa iwo mtsogoleri wodzozedwa ndipo mtsogoleri ameneyo ndi wodzozedwa bwanji ine ndawaonapo iwo nthawi zambiri pamene ine nditenga ulendo wolawirira wokasaka kupita kofuna nkhosa kapena china chake pamenewe umayenera kuti upite molawirira pamwamba mapiri sipanakhalepo ngakhale chisanu mwina mwake pamwamba apo chipale pang'ono chimaphimba phiriro mphepo yozizira ija imasesa kudutsa phiriro pamakhala mtsogoleri wachibadwa pakati pawo yamathamangira pa nyanja imeneyo monga choncho ndi kuchita honki kanayi kapena kasanu ndipo apo gululo limabwerapo inde bwana iwo onse amamudziwa iye iwo amamudziwa iye ndi mmene iye amachitira honki oh my inu mukudziwa zomwe ine ndinali kuzikamba usiku wa thawu lipenga la uthenga ngati ilo lipereka phokoso losadziwika phokoso lake sili kupereka pho iye samapereka phokoso losatsimikizika iwo ndi abakha eneni iwo amadziwa kulira kwa bakha bwanji ngati inu mutangoyika nkhanga yakale kunja uko kapena nkhukutembo honke yake singamveke bwino iwo amalidziwa phokosola mtsogoleri ndipo mpingo uyenera kumadziwa zimenezo okhala nawo maonekedwe achipembedzo kumakana mphamvu yake kwawotere musawalole iwo atsogolere ammutu odzikuza wokonda zosangalatsa koposa kukonda mulungu achiwembu onenera zonama osadziretsa ndi onyoza abakhawo amene amauluka mugona mugona chimenene ndi kutanthauza iwo iwamalidziwa phokoso lawo la uthenga nkhosa zanga zimadziwa liulanga mlendo izo sizidzamutsatira mulungu nthawi zonse amatsimikizira izo molondola zindikirani tsopano ndipo iwo sangapeze a inu simungakhoze kuwasankhira iwo bwanji ngati inu mudapita kunja uko ndipo inu nkukati o dikirani miniti abakhala ang'ono inu mukulawitsa ndithudi apa palibe akhawo mwamuna wabwino mayi yakuoneka mwachifumu pakati panu ndipo tsopano inu mukudziwa chimenene nditi ndichite ine nditsanulira madzi pang'ono pamutu pake ndipo ine ndimudzoza iye ine ndimupanga iye mfumu bakha ndipo ine ndikakolona pa iye ndikumumveka iye mosiyana pang'ono kuchitira kuti nonse muzimudziwa iye nthawi zonse muzimutsatira mkulu uyu kuno chifukwa iye ndiwamakhalidwe mumasuleni iye padziwe yakhoza kuchita honki mochuluka momwe iye angafunire bakha aliyense angatembenuzire msana wake pa iye chifukwa iye akupereka phokoso losazindikirika eya koma mulole bakha wang'ono uyo amene anasankhidwa ndi mulungu kuti akhale mtsogoleri mumulole iye achite honki ndipo muwaone iwo onse akukhamukira kuchitsitsimutso komwe kuli nyama mphungu zidzasonkhanako iye amadziwa zonse za izo mukuona kotero iye yali nayo njira yoperekedwa ndipo abakha amayidziwa njira yoperekedwa zoyipa kwambiri kuti munthu sakutero chabwino koma umo ndi momwe izo zimachitikira tsopano chabwino ngati iye ali mtsogoleri bakha wodzozedwa iye adzawabweretsa iwo kumalo operekedwa ndi mulungu wa iwo ndipo ngati ife titangomvetsera kuzomwe mtsogoleri akunena mzimu oyera iye atibweretsa ife kubwerera kumawu kachiwiri ndiyo njira yoperekedwa ndi mulungu pa njirayi ife sili kusowa tizikhulupiriro ndi chipembedzo ndi udzu wakuthengo pali udzu wina wa abakha ndi zinthu zomwe ife tiyenera kumadya abakha amatero akamapita kumeneko ndipo pali zakudya zimene kwenikweni a maluwa a mulungu zolengedwa zakumwamba zimadya zikamayenda ndipo izo ndi munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha koma ndi mawali onse otuluka kuchokera mkamwa mwa mulungu mukuona bakha ameneyo mtsogoleri bakha adzawatsogolera iwo kumalo operekedwa ndi mulungu basi monga molunjika wakuluziyana kumene mmodzi wa enawa sakanadziwa kumene iye anali kupita kupita pamwambapo ndi kumazungulira ine ndinali kuwerenga mu life magazine pafupifupi zaka zitatu kapena zinayi zapitazo kumene kunali tsekwe wa mwamuna wokalamba yemwe anayamba ndi gulu ku mtunda uko ndipo iye ankazinenera kuti iye anali mtsogoleri ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa iwo anakathera ku England sanabwerere konse uko nkulondola kotero iwo ameyenera kuyang'anitsitsa mtundu wabakha kapena tseke wa mwamuna yemwe iwo akumutsatira kotero iwo amati uko ku England iwo ndi ochita honki aku Canada nawonso ndipo iwo amafika uko mu England ndipo konse kozungulira amaonjikana koma iwo samadziwa njira yobwererera ndi iti oh my ndizoyipa kwambiri kuti mpingo unasewera gawo lonse la izo nawonso unatsatira mosochera pamalowo iwo sakudziwa momwe angabwererere akumati chabwino ife ine ndamvetsedwa kuti agogo anati nthawi zina agogo ankanena kuti agogo awo ananena kuti iwo ankakhala nayo misonkhano ya machiritso mu mpingo kuti masiku azozizwitsa anapita malolera kuti wina azikusocheretsani inu pa njira yolakwika kuti bwino kutsatira njira yodzozedwa ya mulungu njira yokhayo zindikirani bakha wang'ono uyu palibe mmodzi yemwe anayamba wawatsogolera iwo njira yosiyana iwo amamudziwa mtsogoleri wang'ono ameneyo awatsogolera iwo ndendende basi kumalo operekedwa ndi mulungu ndipo kodi iye amachita motani zimenezo ndi zida zake zoperekedwa ndi mulungu iye amakhala atatulutsa milongoti yake panja nthawi zonse monga ife timeyenera kumakhalira nazo maugwira mzimu Milongoti yathu ya uzimu. Tsopano ife tikupeza kuti yamapita mwamba mlengalenga, mwamba momwe mlengalenga. Yamakhala atatulutsa panja milongoti yake. Yamadziwa mtundu wa chakudya chimene abakhang'ono awa ayenera kumakhalira nacho moyo kuti apange kuwuluka uku. Kotero, pamene iye atola china chake pansi pa nthaka, inu mudzamuona iye akuwulukira mwamba ndipo mkudzatsikiranso pansi. Gulu lonselo limadzabwera pansi pomwe kudzangokhala ndi chisangalalo chakudya ndipo adzachita honki mwamba mumlengalenga. Iwo amapitanso kachiwiri molunjika chakumwera uko nkulondola mtsogoleri wa Mulungu, mtsogoleri wa Mulungu wa abakha. Izo ndizoona. Ine ndikufuna kuti ndinene china chakenso, inu mukudziwa. Iwo sana khalepo ndikuthekera kuti mwasayansa apeze njira yabwinoko yoti mwana azipezera zomwe iye akufuna kupatula kumalirira icho. Inu mukudziwa, iwo sangakhoze kumuphunzitsa iye kung'ung'udza ndipo iwo sangakhoze kumuphunzitsa iye kuyankhula mofuula chomwecho. Koma inu mukudziwa momwe iye amapezera izo. Yamangotenga njira yoperekedwa ndi Mulungu ya izo. Yamalirira izo kukuwa ndi kukankha ndi kufuula mpaka iye atapeza izo. Mukuona uko nkulondola ndiyo njira yokhayo ndikulirira izo. Iwo sangapeze njira yabwinoko kuposa njira yoperekedwa ndi Mulungu. Uko nkulondola ingosiyani izo zizipita. Ndipo zinthu zachilengedwe zimenezo, ine ndinayima kuno osati kale kwambiri mu Germany ndipo ndinali kuyankhula kwa gulu lalikulu la anthu. Ndipo ine ndinati, kodi vuto ndi chiyani ndi inu achi German? Inu mukudziwa, ine ndinali kubwera mu msewu ndipo galu anauwa. Ndipo iye anauwa mu Chingerezi. Ine ndinati mayi anali kuyesera kuti amutonthoze mwana wake kunja uko pa galimoto kanthawi kapitako. Ndipo iye anali akulira. Ndipo iye anali akulira mu Chingerezi. Ine ndinati bwanji tikukhala ndikudandaula konseku? Mukuona iwa kupita njira yoperekedwa ndi Mulungu. Ndipo ife tinabwera kuchokera ku nsanja ya Babulo. Inu mukuona tonse tinasokonezedwa. Uko nkulondola timadziwa kuti njira yoperekedwa ndi Mulungu ndiyo njira yabwino kwambiri. Iwo samadziwa njira ina yabwinoko kwa mwana kuti apezere zimene iye akufuna kuposa kulitira izo. Monga Dr. Bosworth ankakonda kunena, mwana amene amalira mokweza kwambiri amapeza chithandizo chabwino kwambiri. Umo ndi mene izo zimakhalira. Izo ndi momwemo ndi ana Mulungu. Ine ndikhoza kuzifanizitsa izo kwa inu. Munthu amadzuka apa akuti akutafuna chinga muchake mwabwino kwenikweni. Inu mukudziwa, Atate, ine ndili pano siku uno. Ngati inu mukufuna kuti mundipatse ine mzimu oyera wabwino, ndili pano. Koma ngati inu mukufuna kuti mundichize ine, ine ndakhala pano. Koma ngati inu simutero, bwanji chabwino ndi chifuniro chanu Ambuye. Yanalemba kale chifuniro cho apa mu Baibulo. Ichi ndi chifuniro chanu chabwino, ichi ndi chifuniro chake pomwe pano. Ndipo ngati inu mukufuna kuti ine ndikhale nacho, ndikhala nacho. Koma chonchobe, ngati inu simutero, bwanji izo zili bwino. Inu simudzafika kuli konseko. Koma muloleni ameneyo afike pamenepo ndi kudzafuula monga Buddy Robinson. Iye anayima pakati pa munda wa chimanga. Iye anamangirira bulu wake. Iye anati, Ambuye, ngati inu simundipatsa ine mzimu oyera, amene inu muzidzabwerera, inu mudzapeza mulu wa mafupa ali pano. Ine ndikhala pano mpaka ine nditawulandira iwo. Ndiyo nkhaniyo. Mulungu nthawi zonse amawalangiza anthu ake, ana ake okhulupirira kuti nthawi zonse azipita mu njira yake yoperekedwa. Ndilo lingaliro la Mulungu kuti aziwalangiza ana ake njira yake yoperekedwa. Muziririra zomwe inu mukuzisowa. Yamafuna kuti inu muzirira momveka. Amene Petro anayamba akuyenda pa madzi, yankaganiza kuti iye anali akuyenda bwinobwino. Mukuona momwe ndikuchitira mwa udolo. Iye anayamba kumira. Iye sananene kuti chabwino ine ndikuganiza kuti izo zalephereka. Nkumapitirira momamira pansi, mathovu angapo anatulukira. Ndipo izo zinali zonse. Mukuona ayi ayi yanafuula, Ambuye ndipulumutseni ine. Amen. Ndipo dzanja la muyaya limenero linafikira pansi ndipo linamunyamula iye aponso. Chifukwa chiyani? Yanafuula mokweza. Ndilo lomwe lilivutwa ndi mpingo. Ife sitimakhala pamenepo utali wokwanira. Ife sitimalira momveka utali wokwanira. Ife sitimagwiritsitsabe kwa izo. Ngati mwana wang'ono afuna china chake, yama ganga ndi kukua mkweza fiira pangkope. Ife timaopa kuti tijotsa nijiani jimenejo ino muma jicha ijo nisidze ujogira pangkope yatu. Kapena chiri jonse chumwe chiri utoto omenewo inu muma beza chimene inu mugu jifuna kujogira kwa Mulungu. Inu muza jijotsa icho muli monse chotero. Inu simu maso wakuti mudanda ule nazo hizo. Inu muli sogoneza titiranu kuma hizo sizipanga kusia na kuli konse. Ai ai bwana. Sobano Mulungu same mbegezera kuti ife tibwere kwa iye. Ndiku ya mkula kuina kwa runta. Ine ndiku kumbukira ine ndinaesera zimenezo. Pamene ine ndinaesera kuti ndipulumutsidwe. Ine ndimati ndimulembele iye Galata. Ndiku iiga iyo mkalango. Chifuka ndinkazi wakuti iye. Aga nadzabwera kudzera mkhalangomo ndi kudzandi uza ine. Ndinamu uza iye kuti ndi kuchita manyazi ndi ine mwini. Ndipo ine sindinafune kuti ndichite zimenezo. Ndipo ine ndinagwada kumeneko kuti ndipemphere. Ine ndinati tsopano tiyeni tione. Ine ndinaona chithunzi nthawi ina kutiwo anali yata kugwirana manja awo monga chonchi. Ine ndinati Bambo Yesu ine ndikukhumba inu mukanabwera kuno miniti. Ine ndikufuna kuti ndiyankhule kwa inu miniti yokha. Ine ndikumvetsera. Panalibe ine ndinati ine ndinachita izo molakwitsa. Chabwino Bambo Yesu mwina mwake ine ndikuyenera kuchita izo monga chonchi. Ine ndinati Bambo Yesu kodi inu mungabwere mudzandithandize ine ndine wochimwa. Ine ndikufuna ndiyankhule nanu miniti. Palibe anabwera. Ine ndinapinda mikono yanga. Ine ndinati Bambo Yesu kodi inu mungabwere kuno. Ine ndikufuna ine ndimamva anthu akuti Mulungu anayankhula nane. Ine ndinati Bambo Yesu kodi inu mungabwere kuno. Ine ndikufuna kuti ndiyankhule ndi inu. Ndithudi ndiye mdyerekezi anabwera poonekera. Umo ndimomwe iye amachitira. Yakhoza kukuwuzani inu maondo ako akupweteka. Palibe chifukwa chopemphera maona iwe udikirire kudzapeza izo mawa usiku. Iye nthawi zonse amakhala pafupi pamene inu simunakonzekere. Ndiyeno yananena ndi ine. Koma nthawi zonse zomwe iye amanena muzitengerapo mwayi pa zimene amanena. Muzitengerapo mwayi pa izo. Iye anati kwa ine iwe kudziwa chiyani? Iwe uli kale zaka 19 kapena usinkhu wa zaka 20. Anati iwe uli kale ndi zaka 20. Iwe wayembekezera nthawi yotalika kwambiri. Ine ndinati oh Mulungu ine ndayembekezera nthawi yotalika kwambiri. Ambuye ngakhale inu musandimvetsere ine ndikuwuzanibe inu muli monse. Ine nthawi zonse ndakhala ndikufuna kuti ndichite izi. Oh mbale izo zinamubweretsa iye poonekera. Mukuona chinali chiyani icho? Anafula mokweza mopheka basi. Muzilira mofula. Ambuye Yesu inu munalonjeza izo. Ambuye iye anabwera poonekera. Ndiyo njira yake yomubweretsa iye poonekera. Ndino khanda chabe. Muzilirira izo mofula. Osati kumayesera kunena kuti chabwino pafupifupi china chake chinacho ndi pemphero lina lalikulu lochita kulembedwa limene mumachita kuliphunzira kwa ula limodzi kapena awiri. Izo sizimachita bwino uliwonse. Monga iwo amati kodi inu munanena pemphero ayi ndi tchimo kunena limodzi. Inu muzipemphera limodzi musamanene limodzi. Muzipemphera limodzi mundinenere ine pemphero. Ine ndinati musandichitire ine zimenezo. Inu mukhoza kundipempherera ine koma osati kunena pemphero. Ayi bwana ayi basi muzindipempherera ine pamene inu mukupemphera. Chabwino muzililira zosowa zanu. Ndiyo njira yoperekedwa ndi Mulungu. Kuti Yesu sanafotokoze izo pamene iye anati woweruza wosalungama kwa mkazi amene analira usana ndi usiku ndimochuluka bwanji momwe Atate akumwamba adzawapatsa iwo mzimu amene amawulirira iwo usana ndi usiku. Funani pitirizani kufunafuna gogodani pitirizani kugogoda muzingopitirira mpaka iye atatsegula. Muzikhala uko ndi izo muzilira mpaka mawu olonjezedwa adatsimikiziridwa. Mukatero inu machipeza icho. Inu simukusowa kuti muzidandaula konse. Inu mukuona Baibulo linalonjeza izo. Ndiye muzikhala pomwepo ndikumalira mpaka inu mutazipeza izo. Ngati mwana wang'ono aona bisketi ndipo iye akumufuna iye yamangolira ndikulira ndipo amakakamira kukakamira ndikumalira ndikukuwa ndikufira pangobe. Amayi aka akamutengera iye bisketi ndipo zonse zimatha. Mukuona iye wachipeza chimene anachiona chimene iye amachifuna. Ngati iye akufuna kunyambira ice cream wanu, iye amango yambitsa mkangano mpaka iye atamupeza iye. Mukuona chabwino umo ndimene ife tiyenera kuchitira ngati ine ndiona lonjezo mu Baibulo limene lili mawu a Mulungu ndiye ine ndimakhala pamenepo ndikumalira mpaka Mulungu atatipereka ilo kwa ine ndipo iye angachite izo kukuchotsani inu mʼmanja mwake inu mukuona zimenezo zingakhale mwathupi koma iye akufuna kuti inu muzichita zimenezo iye amakonda kuti inu muzipempha pemphani mochuluka kuti chimwemwe chanu chisefukire Eya, eya, muzilira mpaka mawu ake atatsimikiziridwa. Tsopano nzanga, tiyeni tione miniti yokha tsopano. Lirani mpaka mawu atatsimikiziridwa. Vuto lake ndilakuti ife timapeza bisketi ndikuganiza kuti ndizo zonse zomwe zilipo. Pali tebulo lonse lodzaza ife timafika kuti tizitha kuyankhula malilime ife timati oh mbale. Ndi zimenezo tu. Oh, ayi, izo si zimenezo. Ndizo basi zina za zimenezo. Kukonkulondola. Oh, ine, ndinagondwa mokwanira mpaka ndinafula. Ndizo zina za zimenezo. Koma zilipo zambiri zina za izo. Basi, muzingo pitirira kumalira mpaka. Ndiyo njira yoperekedwa ndi Mulungu kwa anthu ake. Njira yoperekedwa ndi Mulungu nthawi zonse. Ndikutenga mawu ake ndikugwiritsitsa kwa iwo mpaka iwo atatsimikiziridwa kwa inu. Tsopano kodi inu mukunditsatira ine Mulungu njira yoperekedwa gwiritsitsani kulonjezo mpaka ilo litaonetseredwa kwa inu. Ndipo kumbukirani ine ndikujambulidwa pa izi kuti lonjezo lililonse la Mulungu mu Baibulo ngati limakhala pa mangawa tsopano basi chifukwa inu mukukhulupirira kuti izo zilipo izo sizimapangitsa izo kuti zichitike. Afarisa amenewo ndi asaduki aja anali achipembedzo basi ndi masakramenti amenewo momwe iwo akanakhoza kukhalira. Koma Mulungu anati iwo akununkha mphuno zanga mukuona panalibe kuona mtima. Panalibe kalikonse kwa izo zimene zimayenera kukhalapo. Inu muyenera kubwera pa lonjezo lokhazikika ndipo mukatero pa mmene mukuziganizira zimenezo. Yang'anani pa nsembe 400 amenewo tsiku lija kapena aneneri. Ahaba anali nawo kunja uko. Iwo anati Ramoti Giliyadi ndi wathu. Yoswa mwamzimu woyera anamugawira iye. Ndipo Asiriya amutenga iye. Ndipo neneri wina anati tsopano penyani apa izo nzolondola mwachikhazikitso. Tsopano iye anali wa Baptist weniweni. Ndipo iye anati ndizo zoona ndendende. Ndilo lonjezo lokhazikika lonjezo. Dziko limenero ndilathu. Kotero iye anamupangira iye nyanga ziwiri zazikulu. Ndipo anati pitani kumeneko. Ndipo mukatenge nyanga izi ndi kukamukankhira Siriya kutali. Ilo ndila Israeli. Kukonkulondola mwachikhazikitso izo zinali zolondola. Koma kodi Mikaya wang'ono anenena chiyani? Iye anati ine ndinaona Israeli akubalalika ngati nkhosa zopanda mbusa. Mukuona Ahabu wachinyengo uja kumusi uko kumulola Yezebeli kumamutsogolera iye. Makita chilichonse mawu eniena Mulungu wobwera kudzera mwaneneri anali atatemberera chinthu chimenecho ndipo Mulungu akanakhoza bwanji kudalitsa chimene neneriyo anachitemberera mu dzina la Ambuye. Mukuona sizingatheke zilibe kanthu mochuluka bwanji ife tili fuko la chipembedzo ndi maziko otani omwe ife tili nawo. Chinthucho chavunditsidwa ndi kuwonongeka. Icho chapita. Zilibe kanthu momwe moyo wathu wabungwe uliri wopambana mu mpingo. Ife timakhulupirira mu izo ndi zabwino. Chabwino koma chinthucho ndi chovunda. Mulungu wawayika kale iwo pa alumali ndipo iwo ali pamenepo. Ndipo palibe chidutswa chambiri yakale chimene aliyense anayamba wadzukapo kachiwiri. Kotero ndi zolakwika izo zatha zachotsedwapo si zabwino. Mawu ake nthawi zonse ndi amene iye amafuna kuti awaone akutsimikiziridwa. Iwo adzatsimikiziridwa kokha pa mangawa ena ndi pamene inu mudzakwaniritse mangawa amenewo. Inu mwawaonapo anthu amene angakhoze kutenga mawu a Mulungu ndipo iwo amangowapangitsa iwo kuwakhalira moyo iwowo. Ndipo ena amabwerera kumene ndi mawu omwewo ndipo sangakhoze kuchita nawo iwo kanthu. Izo zili pa mangawa. Kukonkulondola. Yang'anani apa ine ndikusonyezani inu chitsanzo cha zimenezo mu Baibulo. Israeli anali pa ulendo wopita ku dziko lolonjezedwa. Apa panabwera Mowabu yemwe anali chinali chipembedzo chomwecho chimodzi-modzi. Ameneyo anali mwana wa mwana wa mkazi wa Loti. Ndipo zindikirani pamene Balaamu anabwera kumeneko, anali Mulungu akuyankhula ndi iye. Iye anayika maguwa 7 monga momwe Israeli anali ndi maguwa 7. Iye anayika nsembe 7 zoyera ng'ombe za mphongo pa guwa. Ndizo ndende basi zomwe Israeli anali nazo. Ndipo chinthu chomwecho iye anayika ana ankhosa 7 kuyankhula za Mesiya wakudza. Ndizo ndende zomwe Israeli anali nazo. Mwachikhazikitso iwo onse anali kulondola mwachikhazikitso. Koma izo zinali pa mangawa. Amen. Iye analephera kuti aone lonjezo lenileni la Mulungu. Ndicho chinthu chomwecho chimene chinali mukudza kwa Khristu. Ndi chinthu chomwecho chomwe chabwereranso lero. Izo zili pa mangawa kulondola. Yobu, Mulungu akuchita chiyani? Akupanga njira yoperekedwa. Yobu mneneri ankasowerera mtonthozi. Tsopano mvetserani macheru tsopano, nthawi yanga yatha. Yobu ankasowekera mtonthozi ndipo anthu anayesera kuti amupatse iye chinthucho. Ndipo iwo sakanakhoza kuchichita icho. Iwo nthawi zonse amamuchotsa Yobu pa mzere. Koma Yobu anabwereranso kumeneko. Iye ankasowekera mtonthozi. Mulungu anapereka mtonthozi kwa iye pamene iye anampatsa iye masomphenya a Yesu Khristu. Ndipo iye anafuula: Ine ndikudziwa momboli wanga ali moyo, momboli wanga alipo modzi yekha. Ndipo pa masiku otsiriza iye adzayima pa dziko lapansi. Tsopano kumbukirani masomphenyawo. Inu munati momboli wanga. Iye anamuonetsa iye Khristu. Khristu ndiye mawu. Pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu anapangidwa thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu. Ndipo pamene Yobu pokhala mneneri. Tsopano mvetserani, Yobu pokhala mneneri, mawu ambuye amadza kwa chiyani mneneri mwantheradi? Ndiko kumene mawu amabwerako. Umo ndi momwe inu mumadziwira ngati iwo ali aneneri kapena ayi. Iwo amakhala mu mawu. Mawu amaululidwa kwa mneneri. Ndipo Yobu anali mneneri. Iye samakhoza kuona mapeto, koma pamene iye anawaona mawu pokhala mneneri, iye anati, ine ndikudziwa momboli wanga ali moyo. Mpingo utatha kulephera, china chilichonse chitatha kulephera. Ngakhale mkazi wake wokonda anamulephera iye, ndipo ankafuna kuti iye anene bwanji iwe osangopitirira ndi kumutemberera Mulungu ndi kufa imfa. Yobu iye anati, iwe ukuyankhula ngati mkazi wopusa. Ambuye anapereka, Ambuye watenga, lidalitsike dzina la Ambuye. Ndipo mabingu anayamba kubangula, ndipo mphenzi zinang'anima, mzimu unadza pa mneneri. Ndipo iye anawaona mawu. Kenako iye anati, ine ndikudziwa momboli wanga ali moyo. Pa masiku otsiriza iye adzayima pa dziko lapansi. Ngakhale mphutsi zidaononga thupi ili, komabe munofu wanga ine ndidzamuona Mulungu. Amen. Ine ndidzadzionera ndekha, maso anga adzaona, ndipo sati wina. Ife sitinabweretse kalikonse mdziko lino, ndipo ndizodziwikiratu kuti sitidzatenganso kanthu popita. Ambuye anapereka, Ambuye watenga, lidalitsike dzina la Ambuye. Ndi mtonthozi bwanji. Iye anapempha membala wa mpingo, Mulungu anampatsa iye masomphenya. Iye anapempha bishopu kuti abwere adzamupatse iye chitonthozo woyang'anira. Mulungu anamupatsa mneneriyo masomphenya. Ndi zimene iye ankazisowa. Israeli ankasowekera njira yotulukira mu Igupto. Iwo ankasowa njira ina, mphamvu zina za nkhondo kapena china chake, kuti awawombole iwo kuchoka mmanja mwa Igupto. Mulungu anapereka mneneri ndi mawapa chiyambi wotsimikiziridwa, Mose, kulondola uko. Iwo ankafuna kuti gulu la nkhondo lidzuke ndi kuwatulutsa iwo ndi kuwakanthira pansi ya Igupto. Koma Mulungu anawatumizira iwo mawu, mneneri ndi mawu otsimikiziridwa, amene Mulungu anali atawayankhula kale kwa Abrahamu kuti mbewu yako idzakhala mdziko la chilendo. Koma ine ndidzawachezera iwo ndi dzanja la mphamvu. Mawu amene Mulungu anawayankhula, iwo anali akulirira wowombola, ndipo Mulungu anawatumizira iwo neneri ndi mawu. Mulungu anali ndi njira yoperekedwa kuti asiyanitse pakati pa okhulupirira ndi osakhulupirira. Ndipo Mulungu tsopano ena iwo anati, chabwino tsopano, ngati mliri ugwa ife tingopita ku chipatala. Ngati mliri utachitika kuti wagwa, mukudziwa chimene ife titi tichite. Ife tipita tikamutenge Dr. Jones. Iye adziwa momwe angasamalire zimenezo. Izo sizinagwire ntchito, komabe Iwa anali anzeru.
Chabwino, ngati mliri ugwa, ife tingo tsikira pansi panthaka, mumphanga, ndikukatseka chitseko. Zimenezo sizitichitira ubwino uliwonse. Ife tikhala nyumba, ndikuyika chotchinga pankhope yathu, ndi ndikuyikamo mankhwala ophera tizirombo paicho. Sizinachite kachidutswa ka ubwino. Mulungu anapanga njira yoperekedwa, inde ndipo iyo inali chiyani? Magazi. Mulungu anayipereka iyo mopheka monga iyo inkaonekera kuti atenge magazi a mwana wankhosa ndi kuwaza pa chitseko. Komabe Mulungu ananena kuti imeneyo inali njira yake, ndipo iye anayilemekeza iyo. Onse amene anali kunja kwa pansi pa magazi anafa. Woyamba kubadwa, pamene Noa ankasowekera njira yoperekedwa yopulumutsira banja lake, Mulungu anamuza iye kuti amange chombo. Iwayenera kuti anamanga mabwato achikongwe, ndi zomwe anthu amaganiza lero. Koma inu mukuona, ili linali bwato lapadera. Iwo mwina mwake anali ndi mabwato panthawiyo chimodzimodzi monga momwe iwo ali nawo lero. Koma ili linali bwato lapadera. Iye nali a, mvetserani kwa ine tsopano. Inali ngalawa yomangidwa ndi Mulungu. Ndipo mpingo lero uli mwanjira yomweyo, iyenera kukhala mpingo omangidwa ndi Baibulo. Chondichitikira changa sichakuti ndikhale membala wabwino kwambiri mu mpingo, koma chondichitikira chomwe chamangidwa ndi mawu a Mulungu. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Chondichitikira chomangidwa ndi Mulungu. Chinthu chokhacho chiti chidzanditengere ine mwamba. Ndi chinthu chokhacho chimene chidza kutengereni inu mwamba. Chilichonse chidza kule pamwamba pa chimenecho, ine sindikusamala ndiyangati ine ndabwera mukuti onani ine ndine wa Methodist wabwino Baptist Presbyteria kapena wa Chipentekoste. Zimenezo sizidzatanthauza kanthu kamodzi kwa Mulungu. Izo ziyenera kukhala kulangizidwa ndi Mulungu, ndipo umenewo ndi mzimu woyera mwa mawu. Ndipo mzimu woyera sudzalangiza chilichonse koma mawu, chifukwa iwo ndi mzimu woyera. Anthu ankasuntha ankalemba Baibulo mwa mzimu woyera, njira yoperekedwa ndi Mulungu. Sopano Israeli ankasowekera akupatsidwa, ndipo Mulungu anapereka izo kwa iwo. Ndipo anamulekanitsa wokhulupirira kwa wosakhulupirira. Chinthu chomwecho chili nsolero, wokhulupirira ndi wosakhulupirira kulekanitsidwa. Mose, ine ndiyenera ndilumphe zolemba zambiri tsopano, koma Mose mtumiki wokhulupirika wa Mulungu. Tsopano mvetserani anthu akale ena a inu monga ine omwe akukwera mu zaka zawo. Mvetserani, Mose anatumikira Mulungu mokhulupirika. Iye anali atapirira ndi machezawo onse ndi adatani onse amene anadzuka, ndipo anati, tikuti alipo amuna ena amene ali aneneri pambali pa iwe. Iwe suli nsangalabwi yokhayo mphepete mwa nyanja. Ndipo iye ankadziwa kuti iye anali uthenga wa Mulungu kwa iwo. Otsanzira anauka. Mose anangoti, Mulungu kodi ine ndichite chiyani? Ndipo iye anati, dzipatule wekha, ine ndingochimeza chinthucho. Tengani ndodo zanu ndipo mupite menemo, ndipo mukaone yomwe iti ikaphuke. Mukuona, ine ndikusonyezani inu amene ali wansembe, amene ali neneri. Ndipo Mose anali atatumikira udindowo mokhulupirika. Ndiye pamene iye anakalamba zaka 120 yanayenda mokhulupirika ndi Mulungu. Zaka 40 zonse izi muchipululu anapirira mitundu yonse ya mazunzo amafuko ndi anthu mosalekeza. Ndiyeno izo zinafika pa malo oti afere. Yankasowa malo oti akaferepo. Mulungu anapereka malo kwa iye pa thanthwe.
God.
Oh Mulungu, ndiloleni ine ndifere pamenepo inenso pa thanthwe. Thanthwelo linali Khristu, inu mukudziwa. Mulungu anapereka malo kuti Mose aferepo, ndikomwe ine ndikufuna. Ine ndikufuna kufa, ndiloleni ine ndifere mwa Khristu. Ndiyeno pamene iye anafa thupi lake litagona pamwambapo, iye ankasowekera onyamula malirowo. Chotero Mulungu anapereka onyamula maliro, angelo. Chifukwa chiyani? Iwo anali okhawo amene akanakhoza kumutengera iye kumene iye anali kupita. Amen. Mulungu anapereka onyamula malirowo. Uko nkulondola. Ine ndikudalira pa mzimu woyera, pa mawu lonjezo, osati kukutengerani inu uko kuti akakuyikeni mʼmanda mwabwino motchuka. Iwo anamuchitira munthu wolemerayo mwanjira imeneyo, koma iye anakwezera maso ake mu gehena
mukuona osati zamalira pamwamba izo sizimapanga kusiyana kuli konseko ine ndikufuna kutenga njira yoperekedwa ndi mulungu iwo amene ali mwa khristu mulungu adzawabweretsa limodzi ndi iye pamene iye akubwera ndicho choperekedwa mulungu anamupangira mneneri wake wokhulupirikayo malo oti aferepo enoki ataenda ndi mulungu zaka 500 ndipo mulungu anamuwuza iye enoki iwe sudzasowa kuti udzafe iwe ukufuna kubwera kwanu kodi ukupukwa kwanu enoki iye anati ee ambuye ndikupukwa kwathu anati kodi iwe wayenda mnyumba yati zirombo kumusi uko utali wokwanira iye anati inde anati chabwino ingoyamba kuyenda enoki ankasowakira makwerero mulungu anampatsa iye nsewu waukulu iyo inali njira ya mulungu kwa iye anamupatsa iye nsewu waukulu wokwera mwamba iye sanatero iye anangopita mwamba momwe monga choncho iye sanasowe kuti apanikizike konse anangothamangira mwamba ndipo mzimu woyera kumbuyo kwake unamunyamulira iye mwamba momwe iye anapita kumene mu nsewu waukulu wa chiyero mpaka mu ufumu wa mulungu eliya atatha kudzudzula tsitsi lodulidwa ndi nkhope zopaka penti kwa moyo wake wonse ya yezebeli ameneyo mkazi woyamba iye ndi purezidenti wotchuka wa nthawi imeneyo amene anapereka chitsanzo choyipa pamaso pa anthu ndipo anawapangitsa iwo onse kuchotsedwa ndipo kwenikweni yankaganiza kuti iye anali yekhayi amene ankalalikira zimenezo iye ankangonyamulira chinthucho kulikonseko ndipo iye anachita zochuluka kwambiri mpaka iye anali kutopa ndipo iye ankafuna kuti azipita kwawo ndipo iye ankadziwa kuti mulungu anali wochokera kumwamba iye ankasowekera chingwe kuti akwerere mwamba kuti akwere kumwamba koma mulungu anamutumizira iye galeta ndi akavalo awiri atamangidwa kwa iro ndiyo njira yoperekedwa ndi mulungu kuti amutengere iye mwina ankafunafuna chingwe koma mulungu anatumiza galeta iyo inali njira yake Yoshua ndipo pa mapeto a nsewu amenewo anali mapeto a Eliya ameneyo anali Nowa izo zimakhala nthawi zonse mathero tsopano Yoshua pamene iye anafika ku mathero a njirayo atadutsa mchipululu penyani yankasowekera mlatho kuti awolokere Yorodani kukalowa mdziko lolonjezedwa mulungu iye yankasowekera mlatho koma njira yoperekedwa ndi mulungu inali mphamvu osati mlatho iye anatumiza mphamvu ndipo iye anawubwezera mbuyo mtsinjewu ndipo iye anawoloka pa nthaka yowuma imeneyo inali njira yoperekedwa ndi mulungu osati mlatho iye anali ndi mmisiri wabwinoko chotero yanangomutumizira iye mphamvu anakankhira madzi mbuyo mpaka iye anayenda pa nthaka yowuma danieli chifukwa cha cholinga cha mulungu anaponyedwa mdzenje la mikango iye ankasowekera mpanda koma mulungu anamutumizira iye ngero zinali zosiyana bwanji imeneyo inali njira yoperekedwa ndi mulungu iye ankasowekera mpanda koma mulungu anamupatsa iye ngero unali mpanda wabwino bwanji iye nthawi zonse amakupatsani inu zabwinoko kuposa zomwe inu mumazipempha nthawi zonse inde iye ankasowekera mpanda mulungu anamutumizira iye ngero ana a chihebri iwo ankasowekera madzi ena kuti azimitse moto umenewo koma mulungu anawatumizira iwo munthu wachinayi ndizo zonse zomwe iwo ankasowekera iye anamasula manja awo ndipo anayankhula nawo iwo anatulukamo wopanda fungo la moto pa iwo iwo ankasowekera madzi iye anawatumizira munthu wachinayi amuna anzeru uko ku babiloni uko mu india iwo ankadziwa kuti china chake chikukonzekera kuti chichitike iwo ankadziwa kuti mfumu inali itabadwa ndipo iwo ankasowekera kampasi mulungu anawatumizira iwo nyenyezi kuti iwatsogolere iwo kwa mfumu mukuona iwo anapita njira yoperekedwa ndi mulungu ine ndikungolingalira ena mwa iwo akuti tikuti Balthazar iwe kudziwa ndiwe munthu wankulu kodi iwe unabweretsa kampasi yako iye anati ayi chabwino inu mukafikako chotani kumeneko ine ndikupita njira yoperekedwa ndi mulungu ndiyo njirayo inu mukafikako chotani kumeneko njira yoperekedwa ndi mulungu ndi chiyani iyo nyenyezi imeneyo ndi zimenezo tu ndiyo njira yoperekedwa ndi mulungu ya ife iwo ankasowekera kampasi ndipo mulungu anawapatsa iwo nyenyezi
Dziko lapansi linkasowekera mpulumutsi tsiku lina ndipo Mulungu anapereka mwana wake. Pamene iye anabwera, iye sanazindikiridwe, iye sanali kufunidwa. Iwo ankati akufuna mpulumutsi. Koma pamene Mulungu anamutumiza iye mwanjira yake, iwo anapempha mfumu. Mulungu anawapatsa iwo khanda. Iwo ankafuna munthu wamphamvu kuti akagonjetse Roma. Mulungu anawapatsa iwo kakang'ono kamwana kakulira mkola. Mukuona, koma iyo inali njira yoperekedwa ndi Mulungu. Ife, koma iwo sanazifune izo mwanjira yomwe Mulungu anafunira kuzitumizira izo. Iwo ankazifuna izo mwanjira yomwe iwo amazifunira izo. Mukuona, chotero potero, iwo analowa muchisokonezo chifukwa iwo sanalandire njira yake. Panali ena amene anatero. Awa anali malo obadwirapo ampingo. Panali pa Pentecoste. Yesu atawalamulira iwo kuti pitani ku dziko lonse ndipo mukalalikire uthenga kwa chiwerengedwa chilichonse. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Iye anali atawawuza iwo zoti achite. Anawawuza iwo kuti akwere mmwamba mzinda wa Yerusalemu ndi kukadikirira. Iwo ankasowekera mtsogoleri. Iwo ankafuna kuti akokereka chikhulupiriro. Mulungu anawapatsa iwo mzimu oyera. Oh, iwo ankasowekera chipembedzo, koma Mulungu anawapatsa iwo mzimu. Ndikusiyana kotani momwe Mulungu amachitira izo. Mzimu oyera unali njira yoperekedwa ndi Mulungu yotsogolera mpingo osati bishopu. Mzimu oyera ndiwo umene iwo unali mtsogoleri wawo. Ndipo kuyambira tsiku limenero mpaka pano wakhala uli mtsogoleri woona wa mwana wobadwa kachiwiri aliyense. Mzimu oyera. Tsopano zidatha zaka 2000 abwenzi ife tikutseka. Tsopano zidatha zaka 2000 munthu watsimikiza kuti atenge njira yake. Iye anadzipangira yekha mtsogoleri. Iye anadzipangira yekha makhalidwe opangidwa ndi anthu. Ndipo kodi iye anachita chiyani? Pakhala pali kudzera mu zimenezo kugoka kukulu kuchoka kuchoonadi. Iwo anachoka pa anthu sakudziwa choti achite. Chizikhulupiriro, zipembedzo, mitundu yonse yatimalingaliro zogirigisha. Ndipo aliyense akuti Baibulo limanena izi. Iwo atenga gawo ili la iwo, koma satenga gawo ilo la iwo. Iwo samatsatira mtsogoleriyo, choncho iwo ayiphonya njirayo. Ndipo zidatha zaka zonsezi, pamene ife tili ndi 900 ndi china chake mabungwe osiyanasiyana a Chikhristu, ndipo chimodzi chilichonse chikutsutsa chinzake. Ndikumati, izi ndizoona, ndipo iwo akulakwitsa, ndipo izi ndizoona, ndipo izo ndizolakwika, ndi zina zotero. Ndipo anthu osaukawo ndi osokonezeka kwambiri. Mwakuti sakudziwa chimene chili chabwino ndi cholakwika. Kodi ife tikusowa chiyani? Ife tikuyenera kuti tibwerere kunjirayo, kubwereranso kwa mtsogoleri. Kodi ife tikusowa chiyani? Ife tikusowa chenicheni, chizindikiro choona cha mwamalemba cha choonadi, chotsimikiziridwa cha choonadi cha uthenga ndi chimene mpingo wakusowa kwa njira ya nthawi yotsiriza ino. Mulungu analonjeza kuti adzawapatsa iwo chizindikiro cha tsiku lotsiriza ili. Kodino mukukumbukira pamene Yesu anali kuyankhula ndipo anati mfumukazi yakumwera idzauka mu tsiku lotsiriza. Idzauka ndi kudzatsutsa mbado uno. Iye anabwera kuchokera kumadera akutali a dziko kuti adzamve nzeru za Solomoni. Iye anali ndi mzimu wakuzindikira momwe iye anabwera kutali kwambiri kuti adzauone mzimu wakuzindikira umenewo. Iye anati woposa Solomoni ali pano. Iye ananena aponso monga mneneri Yona. Yona monga iye anali mmimba mwachinsomba masiku atatu ndi usiku, momwemonso ayenera mwana wa munthu kukhala mu mtima wa dziko lapansi masiku atatu ndi usiku. Ndipo iye anati mbado woyipa ndi wachigololo udzafunafuna chizindikiro. Ngati chisichizindikiro chimenecho kapena mbado umenewo, ine sindikudziwa kumenewo uli. Wofoka, woyipa, wopita kutchalichi, mbado wachigololo. Iwo adzafunafuna chizindikiro. Ndipo iye anati iwo adzachipeza icho, pakuti monga Yona anali mimba mwachinsomba masiku atatu, chomwechonso mwana wa munthu adzakhala mu mtima wa dziko lapansi. Koma padzakhala chiuchitsiro monga Yona anatuluka kuchokera mimba mwachinsomba.
Malaki, mutu wa folo, anatironjeza ife zimenezo masiku otsiriza kuti adzabwera uthenga wamene udzatembenuze mitima ya ana kubwerera kuchikhulupiriro cha makolo, chikhulupiriro cha pachiyambi cha makolo. Anaronjeza izo, Yesu analonjeza izo, chikhulupiriro cha okhulupirira nthawi yotsiriza chidzaona chizindikiro cha pachiyambi cha umesiya. Zindikirani, ngati iye waukitsidwa kwa kufa ndipo tizikhulupiriro tamutulutsa iye kunja zaka zonse izi ndi kumakana choonadi chimenecho, ndiye chinthu chimene ife tikuyenera kuchifunafuna masiku otsiriza ndi kubwerera kuchikhulupiriro cha pachiyambi, kubwerera kuchikhulupiriro cha makolo oyambirira a Chipentekoste. Ndipo iwo anaona chiukitsiro chake, ndipo lero ife tikuona chiukitsiro chake, chizindikiro cha chiukitsiro chake. Yona masiku atatu ndi usiku anali mʼmimba mwachinsomba, ndipo pa tsiku lachitatu iye anauka kuchokera mwachinsombacho. Yesu anauka kwa akufa adakhala masiku atatu mʼmimba mwake. Zaka 2000 iye wakhala asakupezeka mu mpingo, koma iye analonjeza kudzera mwa Yoweli chimene chimbalanga chinasiya Anoni anadya, koma ine ndidzabwezeretsa, atero Ambuye, zonse zimene chimbalanga nda Anoni ndi dzombe ndi zina zotero zinadya. Ine ndidzabwezeretsanso izo masiku otsiriza. Mneneri anati kudzakhala kuwala mu nthawi ya kumadzulo, dzuwa lomwelo limawala chakummawa, limawala kumadzulo, lakhala lili tsiku, tsiku la ndima. Iwo ajoina ndi kuyika tizikhulupiriro ndi zinthu, koma mu nthawi ya kumadzulo kudzakhala kuwala, dzuwa lomwelo, zotsatira zomwezo, zizindikiro zomwezo, zodabwitsa zomwezo, nthawi ya kumadzulo. Kodi iye anadzitsimikizira yekha motani kuti anali Mesiya? Tsopano funso ndi lakuti zitatha zaka 2000 zakumenya motsutsa izo, kodi iye akadali Mesiya panobe? Chabwino, chimene iye anali nthawiyo, Ahebri 13:8 anati yali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Chimene iye anali nthawi imeneyo yayenera kukhala chomwecho lero. Kodi iye anadzitsimikizira yekha motani kuti anali Mesiya? Molingana ndi mawu a Mulungu, pakuti Mulungu anati kudzera mwa Mose, Ambuye Mulungu wanu adzautsa mneneri wonga ine. Ndi chifukwa chake mkazi wa pachitsime amene iye anamuwuza iye machimo ake bwanji, iye anati, Bwana, ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri. Ife tikudziwa pamene Mesiya adzabwera yadzatiuza ife zinthu izi. Iye anati, ine ndine iye amene akuyankhula ndi iwe. Iye anathamanga mwansanga ndi kukawawuza anthu a mu mzindawo, bwerani mudzamuone mwamuna yemwe wandiuza ine zomwe ine ndinachita. Kodi uyu si Mesiya yemwe? Ndipo anthu anakhulupirira izo, chifukwa iwo ankayembekezera chizindikiro chawo Mesiya chimenecho. Zaka 400 opanda mneneri. Yesu anati monga izo zinali masiku a Loti, chomwe chonso izo zidzakhala pakudza kwa mwana wa munthu, amene Mulungu anadzulula yekha muthupira mnofu kudya nyama ya ng'ombe. Anamwa mkaka wa ng'ombe ndipo anakhala pamenepo pamaso pa iwo. Mulungu Yehova iye akuonetseredwa muthupi ndi msana wake utatembenuzidwira ku hema. Ndipo ananena zimene Sara anali kuzinena mu hema, kudzakhala kuwala mu nthawi ya kumadzulo. Mawu otsimikiziridwa a Mulungu ndiwo chizindikiro cha tsiku limene ife tikukhalamo, kudzakhala kuwala. Ndipo iye analonjeza kudzera mu Malaki folo, kudzera mʼmalo ambiri a Baibulo, kuti anthu a nthawi yotsiriza adzaona maonetseredwe omwewo amene iwo anawaona, chifukwa iye sangakhoze kusintha chizindikiro chimenecho. Iye analonjeza izo. Tsopano ife tinamumva iye akuyankhula mʼmalilime pa Calvary, ife tinamuona iye akuchita zinthu zonse zimene iye ankachita, ife tinauona mpingo wa utumwi mbuyo uko pachiyambi, momwe mpingo wa utumwi uwu kusuntha kumene iwo anapanga. Ife tikuziona izo zikutembenukiranso kubwerera mu mpingo kachiwiri kuno masiku otsiriza. Ndi chiyani chimenecho? Ndi Mulungu akutsimikizira chimodzimodzi monga momwe iye anachitira kwa Mose, monga iye anachitira kudutsa mʼmibado. Iye wapereka njira kuti ife tisakhoze kunyengedwa, kuti ife tikhoze kudziwa Yesu ananena mu Yohane 14:12, iye amene akhulupirira pa ine, zizindikiro zimene ine ndikuchitazi, ntchito zimene ine ndikuchitazi, iyenso adzazichita. Izo zidzakhala chomwecho. Tsopano ngati iye anafa ndipo iye ali wakufa, ndiyeno ntchito zimenezo zinaleka. Koma ngati iye ali msomoyo, ndiye ntchito zake zikupitirirabe monga izo zinali, pakuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Inu mukukhulupirira zimenezo? Mvetserani, ndiloleni ine ndinene izi. Yesu anatsimikizira kuti iye anali Mesiya mwa zizindikiro za Baibulo za Mesiya. Anatsimikizira izo, iye anali. Tsopano Mulungu andilole ine nditsimikizire tsopano kuti iye akadali yemweyo. Inu mukukhulupirira zimenezo? Anatsimikizira izo, iye anali. Anatsimikizira kuti iye anali. Ndiloleni ine mwachisomo cha Mulungu nditsimikizire kuti iye ali. Anatsimikizira kuti iye anali. Tsopano tiyeni titsimikizire kuti iye ali. Ndizo ndende zomwe iye analonjeza. Ndicho chimene iye ananena. Umo ndi momwe iye anazinenera izo. Ndipo zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ndi chiyani chimenecho? Njira yoperekedwa ndi Mulungu, njira ya chiukitsiro, chinthu chimene chimamubweretsa munthu kuchoka kukupusa kwake kudzalowa mukuwala kwa uthenga. Zimamubweretsa iye kuchokera ku ubongo wa runtha monga ulamuliro wina waukulu wa makina ndi kuchepetsa mtima wake pamaso pa Mulungu. Chabwino ili mukuti munthu ameneyo ndi wanzeru kwambiri. Barry Branham, iye anali ndi ma degree follow, iye ali ndi Bachelor of Art, iye ali nazo zonse izi. Ine sindi kusamala zomwe iye ali nazo. Yayenera kuyiwala zonse zomwe iye anaphunzira cholinga chakuti amudziwe Khristu. Kukonkulondola, iye adzayenera kuti adzadzichepetse yekha ndi kuchoka kwa chilichonse chimene dziko lapansi linachita kwa iye. Ndipo inu mumamuphunzira Khristu mwakudzichepetsa. Kumukhulupirira iye ndi nthawi ya kumadzulo. Kodi ine ndinanena chiyani apa poyambirira? Ndi chiyani chomwe ine ndinayankhula apa? Kuvomereza njira yoperekedwa ndi Mulungu pa nthawi yotsiriza. Aliyense wa amuna wa nthawi iliyonse kudzera mu Baibulo, kudzera mu chilengedwe, ife tikuona. Tsopano Mulungu samatenga mtengo lero ndi kupanga iwo china chake chinzake ndipo kenako mawa nkudzawupanga iwo china chakenso. Ayi, yamapanga lero, lero utomoni umatsikira pansi, mawa umadzabwereranso mwanjira ina. Ndipo nthawi yotsiriza iye adzawapanga iwo kuti aukokere utomoniwo panja. Ayi, yamakhalabe panjira pomwepo. Ndipo aliyense wa amuna awa amene tawakambawa kudzera mu Baibulo, Mulungu amakhala kumene panjira yake ndi iwo ndendende mwa mawu ake, osati mmodzi wa iwo koma omwe anali ndendende pa mawu ake. Monse kudutsa mu Baibulo ndendende pa mawu ake. Ndiye pamene inu munena kuti chabwino ndili ndendende pa mawu ake, ndiye iye amatsimikizira icho kukhala choonadi. Tsopano iye akadali panjira usiku uno, ngati ife titangokhulupirira zimenezo, kodi inu muchita zimenezo? Tiyeni tiweramitse mitu yathu. Tsopano molemekeza basi monga inu mungakhoze kukhalira kwa mphindi njira yoperekedwa ndi Mulungu kuti iye akhoze kuwabweretsa wokhulupirira ku chikhulupiriro chokwatulitsa. Njira ya Mulungu, njira yake yoperekedwa kuti awabweretse okhulupirira ku chikhulupiriro chokwatulitsa. Ine ndisanapange kuyitanira kuguwa, ine ndikufuna kuti ndinene ichi. Ine ndikumverera kutsogozedwa kuti ndichite ichi. Kodi nyumba muno alipo odwala? Kwezani mwamba dzanja lanu. Ine ndikufunsani inu cho ndikuti mukhale chete, khalani bata motalikirapo miniti yokha. Tsopano ife tituluka maminiti ena 5 ngati inu mungokhala olemekeza kwenikweni. Tsopano onani inu pamene inu mukusokoneza, inu mukumusokoneza wina wake. Ine ndili nacho chinthu chonsecho pansi pa ulamuliro wa Mzimu Woyera. Ine ndikuyenera kukhala nacho icho kuti ndichite izi. Mulungu anapanga lonjezo, sindinali ineyo, anali iye amene anapanga lonjezo. Tsopano monga ine ndikudziwira, pali anthu ena pano amene ine ndikuwadziwa, pali ena omwe ine sindikuwadziwa. Ine ndikukhoza kuona pafupifupi ine ndikuganiza pafupifupi anthu folo amene ine ndikuwadziwa ndipo mmodzi wa iwo ndi mbale Williams kuno ndi mbale Rose ine ndikuwadziwa iwo ndipo amayi Charlotte akhala chapo pakhomo ine ndi Tudy ine ndikuwadziwa iwo apa pali mlongo Williams wakhala apa ine ndikumudziwa iye ndi dona uyu wakhala pomwe apa pafupifupi mizere iwiri patsogolo panga apa iye amagwira ntchito ku sitolo yogulitsa nsalu ndipo ndi bwenzi la banjali ine sindikulidziwa dzina lake koma ine ndikukhulupirira iye ndi membala wa mpingo wa mbale Outlaw ku mtunda uko ine ndikuganiza ndiko kulondola ndiyeno ine ndikumuona mbale Dow ndi mlongo Dow ochokera ku Ohio akhala pano ine ndinamumva mbale Southman kumbuyo uko kwina kwake akuti ameni kanthawi kapitako ine ndimayang'ana ndiwo pafupifupi onse omwe ine ndikuwaona omwe ndikuwadziwa pano ndiyangati ayina amene mukudwala ndipo mukudziwa kuti ine sindikukudziwani inu kwezani mwamba manja anu amene akudziwa kuti ine sindikudziwa kanthu za inu kwezani mwamba dzanja lanu chabwino inu mungokhala ndi chikhulupiriro tsopano ndipo mukhulupirire tsopano ngati ine ndakuwuzani inu choonadi mulungu ali wokakamizika kuti atsimikizire mawu amenewo kukhala choonadi mkulondola uko ndizoona tsopano imeneyo idzakhala njira yoperekedwa ndiye molingana ndi zomwe ine ndanena usiku uno ndiyo njira yoperekedwa ndi mulungu kuti ndiwuzeni inu ichi ndi choonadi chifukwa aliyense amadziwa kuti izo ndizosatheka kwathunthu icho chingakhale chozizwitsa chimene sayansi singakhoze kufotokoza inu simungakhoze kufotokoza chozizwitsa ndizopitirira kufotokoza ndipo ngati mulungu angayankhule muno siku uno kwa munthu umodzi yemwe akanadziwa kuti ine ndinali mlendo kwa iwo ndikuwawuza iwo zomwe iwo anachita kapena zomwe iwo sayenera kuchita kapena zomwe iwo ati achite kapena chimene iwo ayenera kuti achite kapena china chake basi monga momwe yesu anachitira pamene iye anali kuno pa dziko lapansi iye anadzipangitsa yekha kudziwika kwa anthu kuti icho chinali chizindikiro cha umesiya ndiyangati akudziwa zimenezo nenani ameni ndiye mpingo umakhulupirira izo ndiyo njira yokhayo anthu pamene iye anachita izo iwo mkaziyo anakhudza mphonje ya chovala chake iye anatembenuka anati ndani wandikhudza ine mwathupi iye sanamumverere iye koma chinali chikhulupiriro chake chimene chinachita izo tsopano inu mukhoza kukhala ndi chikhulupiriro cha mtundu umenewo ngati inu muti mungopemphera ndikuti ambuye yesu chotsani kukayikira kulikonse kwa ine chotsani kukayikira kwanga ndipo ndiloleni ine ndikhulupirire izi ndine wosowa mosimidwa ndipo ine ndikubwera usiku uno pakuti baibulo limanena kuti yesu khristu ndiye wamkulu wa nsembe amene angakhoze kukhudzidwa ndi zomverera za zifoko zathu kodi inu mumadziwa chizindikiro ichi chozizwitsa ichi sichinachitidwe mu mbiri yakale kuchokera imfa ya mtumwi wotsiriza uko mkulondola ine ndangodutsa kumene mabuku onse a mbiri yakale amene ine ndikuwadziwa Hislop's Babylons ine ndinawerenga kudutsa Fox's Book of the Martyrs ine ndinawerenga kudutsa Prenesine Father Nisia Council ndipo Stinesia ine ndinadutsa mabuku onsewo palibe malo amodzi amene ine ndinachionapo icho mu mbiri yakale ya Martin Luther John Wesley chitsitsimutso choyambirira chitsitsimutso cha Welsh iwo akhala akulira akufuula akumutamanda mulungu potsiriza kugwera mukuyankhula malilime ndiyeno ichi chimayenera kukhala chizindikiro chotsiriza chimenecho chinali chinthu chotsiriza chimene Sodomu anaona iye asanaotchedwe ndipo kumbukirani iye sanaulule izo kwa Sodomu iye anaulula izo kwa Abrahamu wosankhika ndi wosankhidwa ndipo mphatsoyo sikupita ku mipingo yachidziko kunja kuno ngati inu mungazindikire iyo ikupita kwa mpingo wosankhidwa ndi amene adzapindule nayo iyo iwo ndi amene adzayilandire imeneyo ngati izo zikanati zidzachitidwe kunja uko iwo angadzanene chinthu chomwecho chimene iwo anachita pamene iye anachichita icho iye ndi Belezebule wambwebwe ndipo aliyense amadziwa za wambwebwe amadziwa ndicho chinthu cha misala ngakhale kuchinena iwo samadziwa mfundo yoyamba yakuwerenga maganizo kapena kulosera zamwayi iyo ndi ntchito ya mgerekezi kuyesetsa kukopera ntchito ya Mulungu. Mulungu amamuonetsa mneneri, mgelegezi amakhala ndi msing'anga. Awiriwo ndiyoyandikana kwambiri. Yesu anati izo zikanadzakhoza pafupifupi kunyenga osankhidwa ngati nkotheka. Ndizo zoona ife tili nazo zambiri zambiri zotsanzira. Iye anati monga ayambure ndi ayane anamutsutsa Mose, momwemonso amuna awa adzatero amalingalira ovunda achitayiko ponena zachoonadi, koma kupusa kwawo kudzadziwika. Tsopano mu dzina la Yesu Khristu mwana wa Mulungu, ine ndikuwatenga omvetsera awa pansi pa ulamuliro wanga, koma kwa mzimu woyera, mwa mzimu woyera, mu dzina la Yesu Khristu. Ine ndikukufunsani inu, monga wokhulupirira, musasunthe, khalani bata ndipo mukhulupirire kuti Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, kuti ine ndili pano kuti ndipangitse kudziwika ntchito zake ndi njira zake. Ine ndakhala wolekerera kwambiri pa zinthu izi 15 zaka 16 zomwe ine ndakhala ndili pa munda, koma pali ola likubwera tsopano pamene china chake chikukonzekera kuti chichitike. Uthenga udzapita kufuko lina, anthu ena, koma pamene ife tili mukukhalapo kwa umunthu wake woyera, mpingo wa Amerika, ine ndikukhulupirira uli pafupi kuyitanidwa utuluke. Iwo watha wasambitsidwa wakonzeka mpingo wenweni, chinyengo chikadalipobe, koma mpingo ona unali mpingo ona kuyamba ndi kuyamba, wobadwa kachiwiri, wokonzederatu kukuyitana kwa Mulungu. Ngati inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse, ine ndikukupemphani inu kuti mupemphere ndi kuti Ambuye Yesu mu mtima mwanu, ndiloleni ine ndikhudze chovala chanu. Ndipo kodi ine ndidziwa bwanji kuti inu mukadali wamkulu wa nsembe yemweyo? Yankhulani kwa ine kudzera miromo ya mʼbale Branham. Ndipo ngati iye wandiwuza ine choonadi chimene ine ndikukhulupirira iye watero, khalani wotsimikiza kuti muzitchula izo mupemphero lanu, chifukwa iye anandiwuza ine. Ngati iwe udzawapanga anthu kuti akukhulupirire iwe, ndicho chokhacho ino iye sanakhoze kuchita ntchito zambiri zamphamvu chifukwa iwo sanamukhulupirire iye. Musandikhulupirire ine ngati iye, koma mukhulupirire kuti iye anandituma ine. Ndipo ine ndili pano kuti ndidzamuonetsere iye. Iye anatsimikizira kuti iye anali. Mulole Mulungu andithandize ine kuti nditsimikizire kuti iye anaukitsidwa kwa kufa, Mesiya, yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Tsopano Mungu okhala mu pemphero, ine ndikuyang'anira ndikudikirira. Ingopempherani ndipo ngati Ambuye apereke izo, ndipo nkutsimikizira kwa inu kuti ichi ndi chizindikiro cha nthawi yotsiriza. Kodi inu mudzayenda mukuwala? Kodi inu mumukhulupirira iye kukhala ndi chikhulupiriro mwa iye? Iye samalemekeza munthu. Ingokhalani ndi chikhulupiriro njira yonse kulikonseko. Tsopano pamene inu muli ndi mitu yanu yoweramitsidwa, ine ndikuwathokoza Ambuye. Apa pali kuwala kuja kumene inu mumakuona pa chithunzi, iye alimo muno mchipinda chino. Ndipo ine ndikukuona iko pambali pomwe ya mkazi yemwe wakhala kumanja kwanga. Iye akumupempherera mwana amene ali mavuto. Basi musakayikire, khalani ndi chikhulupiriro. Kumanzere kwanga kuli mkazi, ndipo iye ali ndi mantha, iye akuopa kuti ali ndi kansa. Iye ali wogwedezeka kwambiri ndi izi. Ine ndikukhulupirira iye sachiphonya ichi. Mkaziyo wayesera kwa nthawi yayitali kuti akanikizire njira yake kulowa mkati. Iye akuchita mantha. Iye siwochokera kuno, iye akuchokera ku mzinda wina, ndipo mzindawo ndi mzinda wa ung'ono kuposa uwu, ngakhale uli kumwera kuchokera kuno, uli mphepete mwa phiri. Ndi Tucson, dzina la donayo ndi akazi a Buck.
inu mukukhulupirira kodi inu muvomereza machiritso anu chabwino musachite nazonso mantha izo chikhulupiriro chanu chakupangani inu amphumphu dona wina dzina lake akazi a Hashi musati muiwale mulungu akhoza kutsimikizira kuti mwana ameneyo ndi wosalakwa ngati inu muti mukhulupirire ndi mtima wanu wonse musakayikire khalani ndi chikhulupiriro khulupirirani dona wakhala chakuno kumbali yakumanja kwanga yakuvutika ndi vuto la mtima dzina lake ndi akazi a Cloud ngati mukhulupirire ndi mtima wanu wonse kuvomereza machiritso anu mulungu wamphamvu zonse akupangani inu kukhala bwino kodi inu mukhulupirira izo chabwino inu mukhulupirire ndi mtima wanu wonse dona kumbuyo kuno kumanja kwanga munzere wakumanja wavala diresi lakuda akazi ayetsi mukhulupirire ndi mtima wanu wonse ndipo vuto lanu la msana lichoka kwa inu oh my inu mumamukonda iye inu mukumukhulupirira iye kodi iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse tsopano ngati iye akutsimikizira izo ndipo inu mukuona kuti izo ndizoona ndipo anthu amenewo achitira umboni kuti ine sindinayambe ndawaonapo iwo moyo wanga koma penyani tsopano ngati mungatenge mawu anga pa zimene ine ndikunena ngati mukhulupirire ndi mtima wanu wonse ndikuyika manja anu pa wina ndi nzake inu muchiritsidwa ngati mutangokhulupirira izo ndi mtima wanu wonse ndi chizindikiro cha nthawi yotsiriza tsopano yikani manja anu pa wina ndi nzake inu amene muti muzipemphererana wina ndi nzake ngati ndinu ochimwa vomerezani machimo anu ngati ndinu wobwerera mbuyo vomerezani kuti ndinu wolakwa ngati mukudwala vomerezani kuti inu mukufuna kuchiritsidwa ndikunena kuti ine ndikukukhulupirirani inu mulungu tsopano baibulo silinati mapemphero a William Branham okha adzachita izi koma iye anati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira ngati iwo adzayika manja awo pa odwala iwo adzachira kodi inu mukukhulupirira zimenezo tsopano ndi nthawi zingati kodi ine ndakhala ndi inu nthawi yotalika bwanji Phoenix izi ndi pafupifupi zaka 17 ine ndakhala ndikubwera kuno kodi inu munayamba mwazionapo izo zikutsimikiziridwa molakwika nthawi imodzi kodi izo nthawi zonse zakhala ndendende basi momwe mzimu woyera unayankhulira izo kudutsa mu zikwi kuchulukitsa zikwi ndi kudutsa mu nyinji wa nthawi ndikangati kuzungulira dziko lapansi mwa mafuko onse ndi mitundu malilime ndi anthu ndi yesu khristu osati mʼbale wanuyo ndipo ine ndikubwereza mawu ake kwa inu zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira ngati iwo adzayika manja awo pa odwala iwo adzachiritsidwa tsopano yikani manja anu pa wina wake ndipo muwapempherere iwo inu musati musadzipempherere nokha tsopano chifukwa iwo akukupemphererani inu inu muziwapempherera iwo ndipo tsopano tiyeni tiweramitse mitu yathu mukukhalapo kwa ulemu wa yesu khristu yemwe akudzitsimikizira iye mwini kuti ali pakati pathu tsopano iye ndi mulungu wanu chimodzimodzi monga iye ali mulungu wanga tsopano inu mupemphere momwe inu mumachitira mu mpingo wanu mumupempherere munthu amene wayika manja ake pa inuyo inu muwapemphererenso iwo ndipo mukhulupirire pa mulungu muvomereze machimo anu ndikuti ine ndalakwitsa mbuye ine ndakhala wokayikira ine sindidzachitanso ine ndikukhulupirira pakali pano kuti inu mundichiritsa ine chiritseni bambo uyu ambuye chiritseni mkazi uyu chiritseni mwamuna uyu chiritseni mkazi uyu chiritseni mwanayo chiritseni mtsikana wang'onoyu mnyamata wang'onoyu o ambuye mulungu mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi ife tingakhoze bwanji kukhala pano ambuye izi zikuyenera kubweretsa chikhulupiriro chokwatulitsa mphamvu ya mulungu yomwe ingasese omvetsera onse awo ambuye kukalowa m'malo am'mwamba ndi kwa ulemerero wa mulungu mulole njerekezi yemwe wawamanga anthu awa awamasule iwo pa lonjezo la mulungu limene ine ndimakhulupiriramo pa baibulo limene ine ndimaphunzitsa pa mulungu yemwe amatsimikizira kuti ilo ndi baibulo amene amatsimikizira kuti iye ndi mulungu wa baibulo zitatha zaka 2000 yakadali ndi moyo pakati pathu siku uno woukitsidwa kwa akufa yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse
pamaziko amagazi ake okhetsedwa ndi umunthu wake wamoyo kukhalapo zidatha zaka 2000 ine ndikumutsutsa njerekezi ndi mzimu wake wopanda mphamvu wakudwala ndi matenda uwamasule anthu awa mu dzina la Yesu Khristu tuluka mwa iwo kuti iwo apite amfulu mumasule wochimwa ameneyo umumasule wobwerera mbuyo uyo umumasule bambo kapena mkazi wodwala uyo ine ndikutenga machiritso awo chipulumutso chawo mu dzina la Yesu Khristu mwana wa Mulungu uwasiye iwo iwe mzimu wonyansa woyipa wosayera wakusakhulupirira ndi kukayikira uchoke mu mpingo uno kuchokera mu gulu ili la anthu mu dzina la Yesu Khristu amen. Ine ndikukhulupirira kuti pemphero la chikhulupiriro lapemphereredwa. Ine ndikufuna kuti ino muchite china chake tsopano pomwe ino mulipo mukhomerere chikhomo maganizo mwanu pomwe pano pa mpando uwu usiku uno pamene ine ndinayima ndikumva mawu ndinaona Mulungu akutsimikizira mawu ake kutsimikizira kuti izo ndizoona pemphero la chikhulupiriro lapemphereredwa kwa ine ngati njerekeza yesere konse kuti azindiwuzanso ine kuti ndikudwala kapena chilichonse cholakwika ine ndimubweretsanso iye ku chikhomo ichi pakali pano pemphero la chikhulupiriro lapemphereredwera ine ndipo ine ndapulumutsidwa kukudwala kwanga ine ndapulumutsidwa ku machimo anga ndine mwana wa Mulungu ndipo sindidzasamalanso ku mabodza a njerekezi ndine mtumiki wa Mulungu wa ufulu ameni kodi inu muchita zimenezo nenani ameni bwezani dzanja lanu ndikuti ine ndikukhulupirira zimenezo ameni ameni kwa ine izo zikukhazikitsa izo ntchito yagwirika zonse zatha Mulungu ananena chomwecho ndipo izo zikutsimikizira izo kodi iye angakhoze bwanji kuchita chilichonse kupatula kutsimikizira mawu ake ngati iye ati atsimikizire iwo kwa ine iye akhoza kutsimikizira iwo kwa ino inu mukukhulupirira zimenezo chabwino tiyeni tiyimirire pa mapazi athu ndikumuyamika iye ndiye patseni iye matamando onse ndi ulemerero amen chabwino ulemerero kwa Mulungu zikomo ino ambuye Yesu ife timakukondani inu ife tikukutamandani inu ife tikulandira zinthu izi ife tikukhulupirira kuti inu mwatichitira ife izo tsopano inu ndinu mpulumutsi wathu inu ndinu mchiritsi wathu ndipo ife timakukondani inu chifukwa cha zimenezo lidalitsike dzina la Ambuye kwa nthawi zonse alandireni anthu awa Ambuye ndipo mulole iwo akhale antchito anu kuyambira tsopano mpakana kudzera mu dzina la Yesu Mulungu akudalitseni inu.